Ngiyabonga mina ke Thuneville, inkosi kubusise. Sanibonani kusihlwa mngani. Kumnandi kakhulu ukuba ngiphandle lapha futhi kusihlwa ethabanekeli kukhuluma futhi ngenkosi yethu nemsinzisi. Sonke lesithandzana nayo. Nginesiqiniseko noma besingeke sihlale lapha kulesakhiwo lesishisako siminyetelene ngendlela lesingiyo kusihlwa kube besingamthandzi ngoba leyo inhloso yethu yekuba lapha kuvakalisa kuye ukuthi siyamthandza futhi kulindzela kwethu kunyakatiswa kakhulu uma sicabanga ngesikhathi sakhe lesisondzelako njengoba sibona tibonakaliso tibonakala de kubuya kwakhe silangatelela lelo awa lelikhulu futhi lapho siyombona khona kusukela ngibe lapha ngalele linye lisondo liviki sekubena labanengi labasishiyile kuyohlangana naye lomunye bekungunkosikati 40 nkosikati levayi 40 bekaneminyaka lengemashumi lasiphohlongo ubudzala wesifazane loligugu umyeni wakhe washona esikhathini lesithithe lesendlulile ungumkanje ubovu wempi yasespain neamerika futhi engxoxiswaneni yami yempilo ngaliphatha ligama lendvodzana yakhe nguye lobekade ongembulela leyo sudu neyathi emva kokuba sekayigugisile kuthi le sudu ye ngiyakholwa bekuyisudu yemavulandlela futhi yena ngangihamba ngiyothola ingxenye yayo kwase kunemlende munye losele naloyidi engxenye ulapha kusihlwa umfana lofanako futhi ngibe nemngcwabo wamake wakhe ngalele linye lilanga futhi wangibuta wathi Bhili ngifisa kwangathi bewungakhuluma ngento letsite lefakazelako ukuthi make wami uyavuka futhi nenkosi yanginika umlayeto wako loconze ngqo lothembisako ngesikhathi iBhayibheli yonke imvelo konke loko uNkulunkulu lakudala kukhuluma ukuthi uyovuka futhi lo make ngubani ngubani lotokhuluma amelane nako ke niyabona na uNkulunkulu usho njalo uyakufakazela ngemvelo yakhe uyakufakazela ngelivi lakhe akufakazele ngempilo yakhe yonke lenye into ufanele avuke kude indlela akunalutho emazulu nemhlaba kungahle kwehluleke kodwa loko angeke kwehluleke ufanele avuke futhi khona ke uthandi manager lobekavamise kuba nami umnumzane Baxter labane ngibenu bayamkhumbula wakhuluma khona la ngembili la umkakhe ushonile masinyane nje ngekumelwa inhlitiyo futhi utsabeke kakhulu futhi ubuhlungu kakhulu ngiyathemba ndomkhumbula umnakethu Baxter emikhulekweni yenu nisakhuleka ngoba ungilomunye webanakethu futhi uhlala eVancouver eBritish Columbia futhi akaze abe nami manje iminyaka yanalethide futhi ngeva ukuthi umkakhe bekaneluhlobo lwekwehlulwa imizwa noma lokuthide kwase-ke masinyane nje wabanjwa kumelwa inhlitiyo futhi washona angeke nje sesisho ukuthi siyobitwa nini futhi-ke uma abida sifanele silungele kungaleso sizathu silapha kusihlo bengisekudadisheni lapho ehhovisi njalo ngikhuluma nemnumzane Mo bekangincengile kuloko bengitama kusuka ekubongeni bengifuna kuba nemhlangano lapha welusuku lokubonga bese-ke ngichubekela eShreveport kusobala bengingeke ngikhone kukwenta futhi ekugcineni wathi yebo-ke uma unemihlangano lemithathu manje futhi udoba naleto timphawu letisikhombisa kamuva khona-ke ungasinika loko ngalelinye lilanga nakanjani ngako ekugcineni besitomnika lowo lesihlanu umgcibelo nelisondo futhi manje ngimethembisile-ke ngalesine lesihlanu umgcibelo nelisondo futhi kutoba iPentecost kutoba iminyaka lengemashumi lasihlanu butsala eLouisiana lusuku lokubonga yawa eminyakeni lengemashumi lasihlanu lendlula eLouisiana manje kusasa ekuseni sitothi nje kucinzethela ukuthi wonke umuntu longenaye isondo sikolwa loya kuye ngibona umnakethu Don Radel lapha futhi ngiyathi ukuthi unaye isondo sikolwa ekuseni futhi mhlawumbe bakhona labanye bafundisi ekhathi lapha labavela khona lapha kubomakhelwane labanasondo sikolwa manje sifuna uye kusondo sikolwa wakho lucobo uma unaye munye kodwa uma ungenaye isondo sikolwa futhi uthanda kuba nathi ngifuna ukukhuluma ekuseni futhi ngikubhalela ebhodini lelimnyama futhi ngifundise ngikuthi umumo logcwele wemuntu lophelele futhi ngikudwebe khona la bhodini lelimnyama futhi sikhombise lokudzingekako kwaNkulunkulu nekuthi sita kanjani emumeni lophelele wemuntu lophelele embi kwaNkulunkulu. Bese ke kusasa ebusuku iNkosi ithandza ngifuna ukukhuluma ngesifundo lesithi umholi wami. Ngako uma labanye benu labangaphandle kwaleli dolobha futhi sifuna kutama kucala leti nkonzo kusenesikhathi. Uma ngisengakakhulumi nemelusi kwamanje, kodwa ngifisa kwangathi beningacala sonto sikolwa kusenesikhathi impela ekuseni futhi bandla kusasa ebusuku mhlawumbe. Uma kungenteka sicale nase igabenge insimbi yesithupha noma lokutside. Futhi loko kutonika abantu lithuba. Ngako uma bebafuna kuhlala besingaphuma mhlawumbe igabenge yesiphohlongo. Bese ke labanye babo ngihlangene nathathe namuhla loshayela labathathu noma labane mayelana wathi uma siphume ngensimbi yesiphohlongo noma igabenxe yesiphohlongo beke fika ekhaya cishe igabenxe insimbi yesibili noma yesithathu ngco ngekusa lokulandzelako umyeni wakhe uya emsebentini. Ngako singeke sende lutho noma kunjalo kuhlala singendi lutho. Ngako asithe enkonzweni kusenesikhathi kusihlwa futhi asinaso niyati asidzingi ukuthi sibe nesimo ngalokho. NkuluNkulu akanasimo niyati liBhayibheli. Ngako siyethemba ukuthi nonke nilapha nako konke lokho lokungenteka. Manje uma ninetinkonzo tenu lucobo khumbulani leli lithabanekeli leyinhlanganisela yemahlelo lapho bantu wotani futhi ticukutethu takhiwe bantu labavela ngaphandle kwaleli dolobha. Manje uma kwenteka kube nesihambi lapha ngifuna kunikhombisa lokutside futhi ngisandza kuya ngembili futhi angiboni angibaboni bantu labalishumi lengibatiwe. Bangaki bantu lapha lovela ngaphandle kwaleli dolobha laseJeffersonville na? Phakamisa sandla sakho. Mhm. Niyabona na? Ngamaphesenti langemashumi layimfica nemfica. Mhm. Niyabona na? Bangani nje? Bangakhi lapha labasuka kahlane ngemakhilomitha lalikhulu nemashumi lasithupha na? Phakamisa sandla sakho. Kunemaphesenti langemashumi lasihlanu aloko. Kusukela ngetulu kwemakhilomitha lalikhulu nemashumi lasithupha. Bangakhi lolapha ngetulu kwemakhilomitha langemakhulu lamathathu nemashumi lamabili kahlane na? Phakamisa sandla sakho. Lokho eshe ngemakhilomitha langemakhulu lasihlanu phakamisani tandla tenu. Bukani lapho kubucali ngemakhilomitha langemakhulu lasithupha nemashumi lamane phakamisa sandla sakho. Buka lapha lokho eshe ngemamayela langemakhulu lasiphohlongo phakamisa sandla sakho. Buka laphaya ngetulu kwalokuthathu kwaleli bandla babucali ngemakhilomitha langemakhulu lasiphohlongo. Niyabona na? Bangani nje labangenako bavela kulenzawo labatoba lapha. Ngako siyabonga ngani futhi silapha kuthi sinisithe silapha kuthi sende konke lesinganentela kona. Manje bengifunda emuva lapho lokunye incwadi indodzana yami lesandza kunginika yona nje yathathe loshito loku naketha kulesikhathi kutoba mahambo langemashumi lamathathu nesihlanu lasawendile anelithemba lekuthi utokhulekela ngamashumi lamathathu nesihlanu ushayele likhulu nemashumi lasithupha emamayela luhambo lomashumi lamathathu nesihlanu. Futhi ke khumbulani kukhona cishe emakhulu lasithupha nendvo lalinze eluhlwini lolulinzile lavela emhlabeni jikelele letama kufinyelela khona tingcociswano. Niyabona kukwenda kube matima mbamba. Siyacabanga nje ngako khona lapha akusilukhuni kangako singakhona kuva lokho. Niyabona kusemhlabeni jikelele futhi ngako si angathi noma loyo thathe ukhona yini kulesakhiwo kusihlwa luhambo lomashumi lamathathu nesihlanu lolobhale incwadi bekatoba khona lapha kusasa na? Cishe emahlanda langemashumi lamathathu nesihlanu eta lapha ngaphandle kwekuthi akhulekelwe. Ngiyacabanga akekho kulesakhiwo mhlawumbe akakhoni kufika kodwa bengifunza incwadi yakhe nje emuva lapho. Manje bengihlala njalo ngitama ku uma ngehlela lapha uma ngisekhaya kukhuluma ngendvo letside hayi nje kumane ngikhulume noma hayi kusho indvo letothokotisa abantu. Ngitamile kukhuluma ngendvo letothokotisa uNkulunkulu futhi ngisite bantu niyabona ngelusito kuthi sonke besingakhona akunandzaba kuthi usonza kuliphi libandla kuthi nguliphi lihlelo kuthi beungasitwa ngekuhambela edvute naNkulunkulu futhi nguleso zathu sethu sekuba lapha kuhamba edvute naNkulunkulu. Futhi uma sithola lokho namuhla njengoba sekwephuteke kanjena futhi kudonsa edute nenkosi. Ngitshele umkami namuhla uma ngingangeni emvuselelweni nzawana tside ngitophupha angikwati nje kukumela ngi indvo letside lengekhathi kimi nje ivutha Oh, sisanza kucetha nje luchungechunge lwetinkonzo lapho tinkulungwane tebantfu titsamela khona. Futsi akunandzaba uma bewunebantfu labatigitsi letimbili noma letintsatfu uma kungekho mvuselelo. Nguloko nje lebesivame kukubita ngako endase Kentucky umhlangano lwenzenzenze. Niyati sonke siphuma siye emhlanganweni lwenzenzenze. Singawubita kanjalo futhi sifuna imvuselelo lapho umoya wenkosi uhamba-hamba khona ethi kwebantu nebantu basinziswa. Netintwa letinkulu tentiwa kutsi tifeze lokutsite kwembuso wankulunkulu. Futhi manje etinkonzweni temkhuleko ngalokwejwayelekile si niyabona ukuthi kungani singakhoni kubamba line dalabakhulekelwako lapho. Niyabona kuminyetelene kakhulu nje bewungeke ukwende. Niyabona na? Kodwa ngalokwejwayelekile emalayinini alabakhulekelwako bantu laba labetako futhi bathola inkosi kuthi ibe ngulephathekako. Futhi sithola ukuthi inkosi Jesu ayikaguquki nakancane kuloko lebeyingiko. Lengiko namuhla futhi iyohlala njalo ingiyo. Futhi iBhayibheli lasho kumaHebheru 13:8 ukuthi unguye idolo namhla naphakathi. Nase mabandleni ebantu labe babutsene ukuthi bamuve ngaleto tinsuku mhlawumbe bebangeke bangene elayinini lalabakhulekelwako kodwa bayoba nekukholwa ukuthi bakholwe futhi inkosi yethu beyitojika njengoba kukholwa kwabo kungamtsinza futhi bekajika futhi atshele bantu ukuthi kwakukhona tintfo letitsite letiliphutha ngabo lebebatendile nekutsi bona bahambe futhi baphiliswe noma bahambe bende lokutsite lokulungile noma lokutsite. Siyathi ngalowesifazane emthonjeni nalowesifazane lonemopho kuthi oh labane ngakhulu bathi meyo silo impumbutse kuthi kukholwa kwabo kwamtsinza futhi kusihlwa usasolo angumphristi lomkhulu wekuvuma kwethu. Futhi mkhulu nje njengoba bekahlala anjalo. Manje sifanele sitivumele sibe dingcekutakhe. Ungumvini, umthombo wekuphila. Singemagala lemukela lokho kuphila. Neligala litshela sithelo, hayi umvini. Futhi manje Kristu usebenza ngelibandla lakhe. Futhi uma-ke besingatinikela qobo lwethu ngendlela lenjalo, kuthi moya lwengcwele angathatha kulawula lokugcwele kithi. Ekukholweni kwethu kuKristu utokwenda into lefanako ngoba nguKristu. Futhi uma ulapha sihambi kanye nathi. Manje ngalokwejwayelekile bantu lapha lathi abanekele umfundisi wethu lapha unemkhuleko walabagulayo ngalokuphathekako njalo ebusuku futhi uthola kukhulekelwa ngumfundisi wethu lonemusa nalothandzekako umnakethu Neville. Umuntu uNkulunkulu lamvako futhi aphendule umkhuleko wakhe umnakethu Oman Neville futhi umnakethu Don Radere nalabo labanye bazalwane labakhulekela labagulako. Umnakethu Jackson ngiyacabanga ukhona lapha nzabana thite lovela kulele linye libandla lelitalwa nguleli endas eHoward Park. Kuthi kulesikhathi lesi uma kuminyetelene kakhulu uma nje nitokholwa uNkulunkulu noma ngabe yini lenikudzingako kuthi usihambi nami angkwati vele nje ucele uNkulunkulu futhi ubone ukuthi akasuye yini lofanako idolo namhla naphakathi. Ubone ukuthi angeke yini akhulume kahle uyakwati uyathi ukuthi yini lengalungi ngawo into kuphela lofanele uyende kuthi nje umkholwe kuthi ke utoke usebentisa ube lithulusi linye nami nalomunye. Jesu wathi Johane lungcwele 14:7 loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyendako mina naye utoyenda. Manje leso sitsha lesitinikele. Manje kusasa sitofundzisa ukuthi uba kanjani ngileso sitsha. Ukuthi uNkulunkulu umoya loyingcwele angasebenta ngawe. Futhi ngako niyabona beka uNkulunkulu beka sensike nemlilo. Wase ke uhlala endotsaneni yakhe Kristu Jesu manje ebandleni lakhe. Uqala wake wabitwa ngababe wase ke uba indvotsana manje ngumoya loyingcwele. uNkulunkulu ativeta yena lucobo emhlabeni indlela lekuphela lebekangafinyelela ngayo ebandleni kwakukuthi afe kuqala afele libandla kulingcwelisa kude ativete yena lucobo ebandleni lakhe. Wase uthi ke kuJohane longcwele 15 mina ngingumvini nina ningemagala Niyabona na, nemagala atsela sithelo inkosi nibusise. Manje ngaphambi kwekuthi kwesifundo kusihlwa, futhi angifuni kunihlalisa isikhathi lesithe ngoba ngibona abantu bemile nalomunye athatha indzawo yakhe. Waseke lomunye uyahlala phansi kanjalo njalo. Sitama kamatima kuthola imvumo ukuthi sihlalise cishe bantu labangemakhulu lamathathu noma lamane ngetulo. Kodwa lidolobha libonakala lisibuyisela emuva kuko ngoba asinayo indzawo yekupaka leni. Sinemvumo levela e-Indianapolis bese ke lidolobha sifanele sibe nendzawo yokupaka. Oh, uma sifaka abantu labane lapha, sifanele sibe nendzawo leyenele kufaka imoto ngephandle lapha. Futhi lendzawo yokupaka lapha impela yale lidolobha. Niyabona na, bona thine libandla lethu lapha nje lifiti linye kusuka emnceleni welidolobha. Futhi empeleni umgwaqo lomkhulu sizathu wakhiwe ngephandle lapho kusobala labanye benu bantu. Bafola basha lapha beningeke nikuconze lokho kodwa lokhu kwakuvamise kuba lichibi futhi ngiyakhumbula ngesikhathi ngisengumfana sasigibela emahashi sehlele lapha sasifanele sihambe ngephandle lapho ensimini sifike ngakuleli chibi bakha umgwaqo lodungeleta ngqo umgwaqo logega leli chibi futhi ngathenga lesitandi lapha ngikhuleka futhi khona lapho lokhu kukhona khona Inkosi yangitshela ukuthi ngithenge cishe eminyakeni lengamashumi lamathathu lendlula noma iminyaka lengamashumi lamathathu nakubili lendlulile ngiyo ngiyacabanga khona lapha nelitete lelikhulukati nelukhula lwelihashi lungetulu kwenhloko yami futhi ngathenga lesitandi ngemadola lalikhulu nemashumi lasithupha lendzawo lengasekhona lapha futhi ngakha libandla manje inkosini busise ngifuna ukuthi uma bekungabitwa ngesihloko kwalamanye nje ngifunze ingcikitsi emanotsi latside ngithotsanza ukukhuluma netetsameli kusihlwa ethi kwesifundo lesithi umthelela walomunye futhi ngaphambi kokuthi sikhulume noma sifunze live asikhothamise inhloko tethu futhi sikhulume nemqalisi welive manje netinhloko tethu tikhotseme netinhliziyo tethu tikhotseme nato enhlonipheni yekuthi thoba yakhe lengcwele angathi noma bakhona yini labanye lapha kusihlwa labangaba nesicelo laba lesivutha enhlitweni yabo ukuthi nje baphakamise sandla sakho embi kwaNkulunkulu na futhi uthi emkhulekweni wakho Nkosi Jesu nginetidzingo khuluma nami kusihlwa ngiphilise nginike tidzingo tami tetimali noma ngabe kuyini usiniketa sonke sidzingo sethu uNkulunkulu anibusise cishe emaphesenti langamashumi la imfica elibandla Babe wethu losezulwini sisondzela kuwe manje lapho sisashiya leli thabanekeli lelibumba lesihlala kulo lomkhumbi lomncane lontshezwa elwandle lwetinsizi ngekukholwa senyukela ngetulu kwaMars Jupiter Venus inyeti tinganyete indlela lemhlophe elubisi futhi siyefika manje ngekukholwa esihlalweni sebukhosi seyise niyabona ahleti lapho tandla takhe letigwaziwe netinyawo takhe leyo ngathi manje iyabanxusela njengoba sibeka tiphiwo tethu etuke altari yegolide titungelete sihlalo sakhe sebukhosi siyakubonga wena kucala ngajesu lowenda tonke letinto leti tendeke ngithi ngekukholwa kwethu lesitoticela Wena utibonile letandla wathi kuthi yini lebe yishaya ngaphansi kwenhlitiyo yabantu ngibeka lukholo lwami inkhosi emhlatshelweni ialtar lenkulu yegolide yankulunkulu lapho imphepho ishiswa khona malanga onke ngikhulekela ukuthi utokuva futhi uphendule imikhuleko yabo baba baphethifiso yetinhlitiyo tabo manje njengoba sihlangana inkhosi kusihlwa kule mibuthano lemithathu silapha kulesakhiwo lesishisako kusihlwa kungekho lenye inhloso ngaphandle kwekuhambela edude nawe Sathi kuthi senteni Nkosi kuthi senteni njengoba umprofeti athi labo labalinza enkosini bayovuselela emandla abo bayokhuphuka ngetimpiko njengelukhozi bayogijima futhi bangakhathali bayohamba futhi bangaculeki Nkosi sifundise ukuthi silinze kanjani emva kokuba sesicelile bese ke siba nekukholwa kwathi ukuthi wena uvile Uthi ngesikhathi sakho lucobo lesihle utothumela impendulo yethu phansi ngqo esitezi segolide kusuka emavulanda sezulwini kuye ngqo emphefumulweni wethu futhi sitokwemukela lokho lesikucelile ngoba siyakukholwa. Ngcwelisa tindlebe tethu kusihlwa kuva netinsitho tethu kutsi temukele kutsi kwangathi uma inkonzo seyiphelile kwangathi singasho njengalabo lebe bavele emahhosi. Tinsitho tethu betingavuthini ngekhathi kwethu lapho asakhuluma nathi endleleni na. Ngoba sikucela egameni lakhe. Amen. Ngitothanza kufunza kusihlwa ingxenye yemibhalo lotholakala encwadzini ya Isaya. Kusasa qiniseka uma uneliphepha, ngifuna ni ngitawuba nelishati etulu lapha noma libhodi lelimnyama kuthi nje kudweba kulo sifundvo. Futhi ngifuna nikuthole uma ningakhona kukwenda ngoba ningakudadisha emva kokuba senifike ekhaya. Isaya sahluko sesithupha ngifisa kufunza emavesi lambalwa kule sahluko lesi kudonsa ingcikithi yakusihlwa. Ngeminyaka yokufa kwenkosi uZiya ngabona futhi inkosi ihlethi esihlalweni sayo sebukhosi lesiphakeme futhi iphakanyiselwe edulu. Nemsila wakhe wagcwalisa lithempeli. Ngetulu kwayo kwakume emaserafi ngalinye lalinetimbiko letisithupha, ngaletimbili limbonye buso balo, futhi ngaletimbili limbonye etinyawo talo, futhi ngaletimbili lalindiza, futhi lelinye lakhala kulelinye lase lithi, "Ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu wemabandla, wonke umhlaba ugcwele inkhatimulo yakhe." Netinsika telithempeli tanyakata ngeliphimbo lalo lomemetako, nendlu yagcwala intuthu. Ngase ngithi mine, maye mine, ngoba angikalungi, ngoba ngingumuntu lonetinzebe letingcolile, futhi ngihlala emkhathini webantu betinzebe letingcolile, ngoba emehlo ami ayibonile inkosi, inkosi yemabandla. Kona-ke landizela kimi lelinye lemaserafi nelilahle lelivuthako esandleni salo lebe lilithethe ngeludlawu e-altari. Futhi lalibeka emlonyeni wami futhi lathi, "Buka, lokhu sekuthinze tinzebe takho, nebubi bakho sebususiwe nesono sakho sesihlanjululiwe." Futhi ngeva liphimbo lenkosi lithi, "Ngubani lengingamthuma, futhi ngubani lotosiyela?" Khona-ke ngathi, "Nangu mine lapha, thuma mine." Loku impela kutipenda ngaphansi uma sicabanga ngekutsi kutosho kutsini njengoba sidadisha lo mbono wa-Isaya. Bengihlala njalo ngimthanda Isaya. Bekangilomunye webaprofeti labakhulu. Isaya wabhala leBhayibheli leliphelele. Kunetincwadi letingemashumi lasithupha nesithupha eBhayibhelini. Na Isaya wabhala emashumi lasithupha nesithupha etahluko. Kuqala ngekuqala kwendalo, ekhathi nencwadi uVeta Testament lelisha naJohane umbhaphathisi. Nasesahlukweni semashumi lasihlanu nesithupha nelemashumi lasithupha kuphelela esikhathini lesikhulu seminyaka lengulungwane. Genesis ngelithestamenti lelisha ekhathi esambulweni. Indvodza lenkulu kwakungu-Isaya ekugcineni wafa njengemfeli lukholo ngaphansi kwesijeziso sekubulawa. Wonke umuntu logcwaliswe ngamoya weliBhayibheli wafa noma wahlushwa ngaphansi kwahulumende wenhlanganisela yemave. Wonke wabo longacabanga ngaye, Mosi, bantwana bemaHebheru, naDanyela na-Isaya. Isaya wasahwa wabaticucu ngelisaha, futhi kwehle njalo Johane umbhaphathisi, wonke webapostoli, Jesu cobo lwakhe, bonke bafa ngaphansi kwekujeziswa ngekubulawa noma kujeziswa lokuvela kuhulumende wenhlanganisela yemave. Futhi ngekuya ngale ndlela tintfo letincwabelana ngayo, kutoba nebufakazi lobunengi lobengetwa kubabo ngalelinye lalamalanga. Uma sake saba khona sikhathi lesifanele sinamathelane ndzawonye kumanje. Ngiyacabanga niyeva ngemhlangano loqhubekako eRoma. Futhi banesikhathi lesimnanzi laphaya. Futhi batokucala imvuselelo, kutoba imvuselelo yemhlaba jikelele impela. Ngibuye kulesifundo lesi, sithola loko etimpawini letisikhombisa. Kulesifundo lesi sekuba ngulothole umthelela. Inkosi uZiya yayingumfana lowelusa timvu, wakhuliswa futhi bekathanda kuba ngephandle. Futhi wabusa ngesikhathi sesiprofetho sa-Isaya. Isaya bekane kufunza kulomunye wabaprofeti labakhulu. Futhi ngikholwa ukuthi kwakungizakhariya loyo Isaya bekane kuconza ngaye. Lo bekangumprofeti njengoba Isaya eda enkundleni. Na Isaya wabitwa futhi bekangumprofeti. Baprofeti abake ndiwa bantu nje. Baprofeti batalwa babaprofeti. Manje kunesiphiwo sekuprofeta lesingena ebandleni. Kuthi bantu baniketa siprofeto. Lilunga lelinengi lemtimba waKristu belingakwenda lokho. Loko kungaphansi kokuphefumulelwa. Kodwa umprofeti uhleli ebandleni ngankulunkulu, wameselwa ngaphambili esiphiweni semprofeti noma siphiwo kuthi abe ngumprofeti, hhayi lo profethako. Manje sithola kuthi le nsizwa ithesesihlalo sebukhosi. Uma nifuna kuthatha leminye imibhalo, niyibhale phansi kuthi Chronicle esibili sahluko samashumi lamabili nesithupha. Ungafunza lapho tisho khona kuthi inkosi Uziya emva kokuba uyise sekafile, AMAZIAH Amaziya emva kokuba sekafile ayindvodza lelungile. Futhi besajikile esuka enkosini futhi wabulawa abantu bakhe lucobo. Uziya wathatha yakhe noma Uziya njalo wathatha inzawo yakhe njengenkosi. Futhi wahlala esihlalweni sebukhosi futhi wagcotshwa aneminyaka lelishumi nesithupha budzala. Umfana nje kodwa bekaselayinini lekuba yinkosi noko angumfana nje futhi wende kahle. Libhayibheli lisitshela kuthi bekanababe lomesaba konkulunkulu namake lomesaba konkulunkulu. Futhi bekangeke abe lutho lolunye nakancane nje nemthelela lonjalo njengekuthi abe ngumfana lomesaba konkulunkulu. Ngoba loko kwakukade kungiloko lokwakubekwe embi kwakhe sonke sikhathi. Niyathi kuthi ngicabangani na? Wonke umuntu unembono wabo. Kodwa lo munye walabakhulu kunabo bonke nangembono wami. Umengameli lomkhulu kunabo bonke lesake saba nabo kule sive lesi kwakungu-Abraham Lincoln. Manje hayi ngoba bekayiriphabhuliki kodwa ngoba bekangiloko lebekangiko, indvodza lesaba nkulunkulu. Futhi wakhuliswa futhi yena kukhonda nkulunkulu. Futhi wathi uma kunendvo lengifuna kuyinika ludumo, wathi noma kuphila kwami kwathola umthelela. Kwakungumake lomesaba konkulunkulu lo wangifundzisa kuthi ngikhuleke nekwathi Jesu njengemsinzisi wami. Oh, umndeni wakho ungiloko longiko. Ukhulisa abantwana bakho esimeni lesithide. Unemathuba langemashumi layimfica nesiphohlongo ukuthi uhambe kahle kunangesikhathi uma ukhuliswe ngendlela lengesiyo. Khulisa umntwana ngendlela lafanele ahambe ngayo. Futhi uma sekamdzala lo ngeke esuke kuyo. Ukhuliswe kahle, fundisani bantwana benu kwenta kahle, kuthi bethembeke, kuthi babe neliciniso, futhi baphumele ebaleni, ngisho noma basesikolweni. Manje tikhathi letiningi bantwana bayavama kukopa kulomunye nalomunye, futhi betame kucinzetela indlela yabo esikolweni. Kodwa niyati, ngiyacabanga, uma nje utokuthola cobo lwakho, kona-ke yintho longayithakasela liphepha lakho lelimakwe kahle. Niyathi uma nitoba neluhlolo ngelusuku lolulandzelako, esikhundleni sekugijima bonke busuku, avuka ngekusa lokulandzelako, futhi ucabange, yebo-ke ngitohlala edude nasibanibani, bakhaliphile, futhi bato ngingakopa kubo uma nje nito. Ngaphambi kwekuthi babe abusise kudla etafuleni lekudla kwasekuseni, uma nje ntothi babe, ngikhumbule namuhla, ngifanele ngibhale isivivinyo sesifundo sechemistry, noma ngabe kuyini. Kona-ke wena uma ukhuleka babe uthi, Nkulunkulu busisa John Maria esivivinyweni sabo namuhla. Ngiyakutshela kutojikisa lokwejwayelekile. Kumbulani singaba nako lesikufunako. Uma sicela ngekukholwa, sikholwa. Jesu wathi konke kungenteka kulabo labatokholwa. Awunako ngoba awuceli. Futhi awuceli ngoba awukholwa. wathi cela ngebuningi kude kujabula kwakho kugcwale. Ngiyakuthanda lokho. Kufundzisa kahle kwethu, usho indlo le kahle, wende indlo le kahle, ucabange indlo le kahle. Sonke isikhathi sicabange kahle. Nginesicubulo lesincane, yenda kahle, lo ngumsebenzi wakho kuNkulunkulu. Cabanga kahle, lo ngumsebenzi wakho kuwela uqobo. Kuthi ubophelelekile kuthi uphume ukahle. Ungeke ukhone kuya eMpumalanga naseNtshonalanga ngasikhathi sinye. Kanjalo futhi ungeke ube kahle uphindze ube kabi ngasikhathi sinye. Akunandzaba ukuthi ucabanga kangakanani, uhamba ngalelenye indlela. Uma ungahambi uconza eNtshonalanga, awuye eMpumalanga. Uma uya eNtshonalanga, ngakho le nkosi leseyinsha ithole umthelela weyise wayo ngesikhathi iseyinsizwa futhi yafundzisa Israel imiso kaNkulunkulu. Bese ke khona masinyane nje yajika etinsukeni tayo tekugcina futhi yafundzisa ngekumelana naNkulunkulu nebantu bakhe luqobo. Wabulawa bantu bakhe nje. Kwakubukeka kwangathi loko bekungaba sifundo lesikhulu ku-Uziya ngaloko. Kodwa siyathola ukuthi ngesikhathi uZiya athatha sihlalo sebukhosi ukuthi wacala ngendlela uyise lenda ngayo. Kubuyisela tindvo taNkulunkulu, kubuyisela Israyeli ekukhontweni kwaNkulunkulu. Waticinisa yena luqobo. Futhi ngifuna kuhlala njalo ngibonga ngaye etinsukwini tebusha bakhe. Ngoba akazange adlale noma ngutiphi tembusave. Naloku nje tembusave tingahle kube betimelene naye. Kodwa noko wahlala elayinini laNkulunkulu ngco. Futhi kwamjabulisa lona lomncane umprofeti losemusha. Ngako waze waba lichawe. Bekasibonele ku-Isaya umprofeti. Na Isaya waya enqabeni kuyohlala naye esigodlweni senkosi. Wambita wangena. Bekamthanda Isaya. Isaya bekamusha naye. Futhi wa bebaboshoma ndzawonye. Futhi iyakwenda kanjani leyo nkosi ibe ifanele iye ngaphandle lapho. Futhi bona labanye bebantu betembusave baye bangene bese bathi sifanele sende kuthi nekuthi. Inkosi uZiya bekacala afune inkosi. Nkosi, ngabe kuyintando yakho ukuthi sikwende kanjena kanjena? NkuluNkulu, siphe umengameli lo njalo, hayi lokho kuphela. Kodwa usinike bashumayele. Unani kucala umbuso kaNkuluNkulu nekulunga kwakhe. Nato tonke letinye tindlo titawengedwa. Lokhu kufanele ukuthi kwaba ngumthelela lomkhulu ngoba Isaya wamthanda. Ngoba ubonile ukuthi bekayindvodza lenkulu. Futhi wema wacina futhi wamela uNkulunkulu. Futhi niyathi sikhathi ngasinye etinsukweni lesiphila kuto, etinveni lesitendako, kumbulani, sive asibuke kuphela umfundisi, indlela laphila ngayo. Babuka nalaba ngasibo bafundisi futhi. Kubi kakhulu kanjani uma sicabanga ngelibandla. Ngaletinye tikhathi uma umfundisi awalenye inhlangano letsite noma licembu. Nale nhlangano imthumela ebandleni lelitsite. Futhi ngaletinye tikhathi kuthi tandla temfundisi tiboshiwe nguleyo nhlangano. Ngalo mfolo omncane ufuna kukhonda inkosi ucabanga ukuthi ufundisiwe ukuthi leyo cishe ngiyona ndlela kuphela langakwenda ngayo kungekukhonda inhlangano yakhe. Futhi uma asukuma futhi ashumayela loko lokwashiwo livi, libandla beliyomvotela ukuthi aphume. Futhi ke uyesaba ukuthi angeke abe nelithuba ngaleso sikhathi kushumayela livangeli. Lesikudzingako emapulpiti namuhla ngemadvodza la njengoba bekanjalo uZiya. Akunandzaba ukuthi tembusave telibandla lakhe tiyini noma tembusave tanoma yini lenye, bekadlala sanda saNkulunkulu ngako. Bekalindza aze athole isho kanje inkosi. Ngikhona ke akwenda. Lomncane lo mprofeti omncane umfolo semusha lothi akabe ngunzanga yakhe ethempelini naye. Bebaye baguce phansi ndzawonye futhi bakhuleke. Akungabateki futhi bacele intsandwe yenkosi bese ke ukucathanisa nemithetho yeBhayibheli. Khona ke uma bekulungile uZiya bekakuphasisa. Uma kungakalungi bekatilahla tembusave kuko. NkuluNkulu siphe lokunengi kanjalo. Futhi loko kwamjabulisa Isaya ngoba watalwa angumprofeti.
a hero to Isaiah.
Futhi uZiya ubali lichawe ku-Isaya, niyabona, ngenxa yekuma kwakhe, kwakhe kuNkulunkulu. Waba lichawe emehlweni alabalungile. Futhi kungahle kungabi khona labaningi kakhulu labalungile, niyabona na. Kodwa into lesifuna kuyenda ukuthi sitendele impilo yethu ibaluleke kuNkulunkulu. Umuntu lothite ukubukile. Bengilandzela umuntu ngalelinye lilanga, ubomakhelwane labathite bebane libandla lelikhulu lelihlelo lalinephathi yemculo wekuthi inyukunya endasi lapha. Futhi bebadansa kwathe kwabacishe insimbi yekucala ekuseni. Futhi bebakathi beya lomunye lobeketa lathi abanekele. Futhi wathi bebabagiciki labangcwele lowehlela lapha ngoba sasingenahlelo. Oh, ngabe lokho kwanginika lithuba. Ngingacabanga nje ukuthi kwendekani, kodwa into yakho ukuthi manje labo bantu akungabateki ukuthi lo dzathe losemusha lowenda kuphawula. Kube kuphela bekade ukuthi yini lokwakuliciniso. Bengisethinisabeni emavikini lambalwa lendlulile, futhi emuva le, ngesikhathi ngifika ekhaya, ubuyele emuva umndeni nami, ukuthi siphumule kancane lapho siya khona futhi inkosi Thanza ngelivikile lelitako. Bese ke emuva lapho lobunye busuku ngabona umbono, futhi bekungulo lothandzekako wesifazane lobukekako, ngabuka wesifazane losemusha agijima. Bekane sandla sakhe sisedvute, futhi bekabhubha ngekuhlaselwa inhlitiyo wesifazane lomuhle, futhi wawa phansi futhi washona. Futhi ingelosi yenkosi yathi, manje uma uva ngalokho, khumbula batosho ukuthi utibulele. Kodwa ubulawe sifo senhlitiyo, sekucisha kube insimbi yesine, ngako uthi nje insimbi yesine, wabese-ke uyangishiya. Futhi angivusanga umndeni enkambo lencane yetinkomo, noma lapho emakhawa ahlala khona, lapho besiyaye siye khona sigalele tinkomo. Ngivele ngabayekela balala kwaze kwaba sekuseni. Kwase kuthi-ke ngelusuku lolulandzelako ngakusho. Futhi ngathi lo munye wesifazane losemusha lokhanga sibili utokufa ngekuhlaselwa inhlitiyo. Futhi emgwacweni ngephandle tinsuku letimbili kamuva nako kungena emsakatweni. Kuthi lo ngosathana angisalikhumbuli ligama lakhe, Monroe, ngosikati Monroe. Ngicabanga ukuthi lelo kwakuligama lakhe lasemdlalweni noma ngabe kwakuyini. Ligama lakhe kwakungulenye indlo lethide, futhi bekafile, futhi bathi utibulele. Manje akwendi mehluko ukuthi ngakusho kangakanani, batochubeka bathi utibulele. Kodwa lo mntwana akakwendanga, ubulewe kuhlaselwa inhlitiyo. Futhi uma bewungabukisisa, bekelule isandla sakhe, etama kufika elucingweni, lucingo lusesandleni sakhe, waba nekuhlaselwa inhlitiyo. Bathi amaphilisi ekulala belilapho, bekakathi awanatha inyanga, niyabona, noma ngetulo kulelo bhodlela, ubulewe kuhlaselwa inhlitiyo. Futhi wafa cishe imizuzwana lemine noma lesihlanu ngaphambi kwensimbi yesine impela. Futhi ngafunza ngemlandvo wempilo yakhe ephephabhukwini kuthi kanjani yena bekangumntwana lolivezandlebe, nekuthi bekati washe kanjani teacher letinengi namake wakhe asesibhedlela setinhlanya. Futhi bekalangadelele ne bekangowesifazane lonemtimba lome kahle kanjani pho ngiyacabanga emhlabeni. Kodwa bekalangadelela into imali lengeke iza ikhone kuyithenga. Ngacabanga, oh, ngifisa kwangathi bengingafinyelela kuye. Ngiyathi ukuthi bekazinga ini. Nako lapho khona. Kungahle kube ngemalunga emabandla eludumo lamahle kakhulu, iHollywood ledumile, lapho konke kuthi hlobisa nekucobethela kukhona. Kodwa babona labo bantu, bekabona ukuthi bebaphila impilo lehlukile kunaloko bekakwenda. Kubita umthelela, kubita emandla ekuvuka kwaKristu emkhathini webantu, kuthi bayabona ukuthi Kristu akasiso sithixo lesibatiwe lesilenga esakhiweni, kodwa usidalwa lesiphilako esimeni samoya lwengcwele. Aphila kubesilisa nebesifazane, aletha kuthula nekweneliseka nenjabulo. Oh, kube kuphela besingangena kulo dzathe losemusha ngaphambi kokuthi ashiye umhlaba. Manje umthelela sithola ukuthi impilo yaUziya yaba nemthelela kulo mprofeti, futhi kwaze kwaba indzawo yokuthi uziya njalo wakha emabonza, futhi waticinisa yena lugcobo, futhi wathatha imihlaba nebuniyo baloko lokwakukwabo kusuka kumaFilisi nakanjalo njalo. kwaze kwathi luthumbo lwakhe lwahamba indlela yonke leya eGibhithe. Kuthi ngiyanitshela kuto tonke tikhronike temakhosi, kwakungekho namunye wabo ngaphandle kwaSolomoni, lo wasabalala njenga uZiya. Ngani na ngoba wabeka sibonelo. Wahlala naNkulunkulu, akunandzaba kuthi bantu bakhe bacabangani kuthi noma ngibani lo munye bekacabangani. Loko betembusave bakhe labetama kuba nemthelela kuye. Wahlala ngcona Nkulunkulu. Uthi Nkulunkulu wambusisa, kwakulusito lolukhulu kulo mprofeti losemusha. Kuthi Nkulunkulu umbusisa kanjani umuntu lotowethembeka evini laNkulunkulu. Manje angahle angathandwa kakhulu bantu, kodwa uyobusiswa. Kuthi manje bantu bafanele batikhethele noma ngabe nifuna ukuthi phathisa kwabo bonke lalabanye bafo, noma ngabe ufuna ukubusiswa uNkulunkulu. Manje ungatikhethela nje, uma utophila njengabo bonke labanye, nitobusiswa ngibo. Kodwa ubhekisa takho tonke tifiso takho kuNkulunkulu, kuthi utobusiswa uNkulunkulu. Ngako ufanele khethani namuhla kuthi nikhonta bani. Njengoba umprofeti asho, kumbulani njalo umdali wenu ngokucala sonke sikhathi. Manje kodwa ngesikhathi lenkosi ifika endzaweni, ngekuba indvodza lenkulu impela futhi anemthelela kuIsaya nalolungile kusobala wembuso wakhe, wefika endzaweni lapho athola khona kuvikeleka latakhele kona. Futhi kulapho la nenda khona liphutha lenu. Ngulapho la emadvodza lamanengi bakhuma khona luthule ehlazweni, bakhuma luthuli lokwehluleka. Kungoba bacala ukuthi vela sebavikelekile ngekwabo. Ucala kucabanga ukuthi sewuphilele eKristu sikhathi lesitha kakhulu. Loko akunandzaba ukuthi wethulani embi kwakho. Utothatha kukhetha kwakho ukuthi uyamfuna noma cha. Ufanele uchubeke nekukhonta uNkulunkulu. Akunandzaba ukuthi bewuyini. Emuva eminyakeni elishumi leyendlula, kungiloko longiko manje. Ngenkosi yafika endzaweni lapho khona yayicabanga ngekhathi kwayo lucobo ukuthi yayikhukhumeteka. Kuthi gcapha kwangena enhlitweni yayo. Futhi nguloko lokwentekako kithi. Uma nitoxola ngalesisho lesi, nguloko lokwentekile emabandleni ethu eVendonga. Babantu labakahle ekhathi lapho. Labanye lababendlula bonke emhlabeni baya esontweni. Ngicabanga ukuthi lokungcono kakhulu emhlabeni kuya esontweni. Kodwa into yako ikuthi inqubo yenhlangano ithola ukukhukhumeteka. Nguloko lokwentekile eMethodist, nguloko lokwenteka kuBaptist, nguloko lokwenteka kuManazarene, kuPilgrim Holiness, kuPentecostal. Bakhukhumetekile benda yabo insandvo, bathi nangabona kuthi gcapha kuthi ungeke uze ubatshele lutho. NkuluNkulu akakhoni ukuthwala indlela yekungena etinhlitweni tabo, kungoba baba ngulabathi konke kakhulu. Kuthi akukho muntu longabatshela noma yini. Kuthi ngekutakhela bona ekuzindleni nebazalwane, batakhela bona lucobo esivumokholweni sabo. Futhi ngesikhathi benda loko, bashiya uNkulunkulu ngemuva. Nguloko lokwentekako kubodokotela. Ngesikhathi sebathinaka bona kakhulu kuthi bona abadzingi kwasalusito loluvela kuNkulunkulu. Kungaleso sikhathi la ngingafuni kuningisho munye athi matanise nami. Unjalo yebo, uma nishiya uNkulunkulu ngephandle kwanoma yini, nini ngifuna ningishiye ngephandle nami. Niyabona na, ngoba nifanele sonke sikhathi nikhumbule uNkulunkulu kucala. Wakhukhumeteka. Labaningi kakhulu namuhla uthatha umndeni webantu labatocala kuya esontweni. Kuthi uNkulunkulu utowuphilisa lo mndeni lomncane, utobabusisa futhi abanike moya lwengcwele empilweni yabo. Labantwana labancane batokhuleka ngayo kuleli tafula, batokhuleka ngaphambi kokuthi baye embhedzeni. Make nababe batojoyina hlanganisa tandla futhi bakhuleke. Futhi kuphela nje uma bachubeka kanjalo bayohlala bangumndeni. Kodwa wabavumela bathole into yokucala niyathi bebede lutho, imoto nje lenzala lesikhohloliya, mhlawumbe bagibela emahashi noma mhlawumbe bahamba ngetinyawo. Ekugcineni batothola imoto lenhle likhale lingcono. Uthi into yokucala niyathi khona-ke bafuna kufika kuloko laba live lelikubita ngeliklasi lelingcono kuthi hlanganisa nalo. Baya kubomakhelwane labehlukile nasekhathi lapho bathola umthelela lomubi. Ufanele uhlale lapho kukhona khona umbuso kaNkulunkulu. Nalapho inkatimulo yaNkulunkulu ithululeka khona. Hlala lapho ungondliwa khona ngakamoya imini nebusuku. Khona-ke into yokucala niyathi kwehlukana kuyefika kuleli khaya nakubo live futhi bathola kukhukhumeteka. Uziya wakwenta loko, wakhukhumeteka, waba nekutichenya lokunenge. Futhi manje siyabona ukuthi wetama kwentani. Manje lokwamthola mbamba ngesikhathi akhukhumeteka enhlitweni yakhe siyatshelwa eBhayibhelini. Kutikronike temashumi lamabili nesithupha siyathola kuthi tikronike tesibili temashumi lamabili nesithupha sithola kuthi wahamba wangena ethempelini lenkosi nesitsha semphepho esandleni sakhe kushisa imphepho enkosini. Futhi ngesikhathi enda umshumayeli weli thempeli nalabanye bashumayeli labangemashumi lasiphohlongo bamlandzela futhi bamtshela. Ungakwenti lokho, usephutheni, awusuye umshumayeli, uyinkosi, hhayi umfundisi. Futhi wathukuthela, futhi wandisa, waba lapha eduli, nelulaka lwakhe lwesuka kuye, futhi wokhela sitsha sekushisela imphepho, kuya noma kuphi. NaNkulunkulu washaya bulephelo ethi kwakhe khona lapho aseme lapho nekuthukuthela kwakhe, futhi wafa angulo nebulephelo, bathi ngeka kuthi bamkhiphe ethempelini. Ngulapho la sifuna khona sifundo manje. Uma lo muntu uNkulunkulu lebekambusise ngesingaye, kodwa bekangakeneliseki ngalokho. Bekafuna kuthatha indzawo yalomunye umuntu. Ungeke ube lutho. Njengacongressman Upshaw, niyamkhumbula lowo lobeka bekakhubateke iminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo futhi waphiliswa emhlanganweni ngephandle lapho niyadi. Bekangicongressman e-United States. Wathi angeke ukhone kuba lutho longesilo. Ngako loko kuthi akube liciniso. Ufanele uhlale elubitweni lwakho lapho uNkulunkulu akubitela khona. Manje kuphela nje ngesikhathi athubeka nekuba yinkosi futhi bekasibusiswa kubantu ayinkosi. Kodwa ngesikhathi acabanga ukuthi bekangumshumayeli. Khona-ke wacabanga ngoba uNkulunkulu bekambusisile. Bekangaba nginoma yini lebekafuna kuba ngiyo. Kodwa bekasibusiso kubantu njengenkosi. Kodwa hhayi sibusiso. Uba siqalekiso ethi kwabo njengoba etama kuthatha indzawo yemfundisi. Futhi sinencumbi yaloko. Wonke umuntu ufuna kuphatha ibhola. Niyabona na. Uma udlala umdlalo webhola, njengoba sesikhathi sebhola yetinyawo, into lesifuna kuyenda, akusuye wonke umuntu lotama kususa ibhola kumuntu lonayo. Utama kugatsa lo muntu amvikele, amvumele angene, sitama kushaya ligoli, niyabona na. Kodwa ungake ucabange nje licembu lingakaceceshwa nje kuthola umuntu munye, umuntu wabo. Nebhola agijimela endzaweni yeligoli futhi esikhundleni sekutama kushaya sitha sisuke kuye licembu lebamelene nalo kuvumela umuntu wenu lonebhola ahambe nayo. Wonke umuntu etame kuthatha ibhola esandleni sakhe. Ngani nibophelelekile kuthi nidliwe. Futhi namuhla sinento lefanako. Uma sibona uNkulunkulu efika enkundleni futhi atobusisa into letside, asivimbe tonke titha kusuka kuyo. Ake sibone imithelela yethu njengokumthela phansi, hhayi bagijimi, kumthela phansi lokuvikela umgijimi. Simvumele athathe ibhola ahambe nayo, ngoba kude lo mmakako. Konke lafanele akwende kuhlala nje agijima. Futhi sifanele sibe ngulabathelana phansi. Ngikhuluma umhlaba wonke, niyathi ngikhulumela emadoda labo somabhizinisi beFull Gospel emhlabeni jikelele. Ngihlela imikhandlu yalabakhulu belibandla. Kungesiko kadzeni ngesikhathi ngiyakholwa kwakuse Kingston eJamaica. Ngesikhathi bebana Castro nabo bonke etulu lapho kulomhlangano noma besisendazi endzaweni yakhe kuleyo ndlela lokwakungiyo. Nemuntu lodumile kuso sonke lesithingi bekasenhla lapho. Nalabo somabhizinisi beketama kushumayela livangeli. Akekho endzaweni yakhe, thine bashumayeli sibe nesikhathi lesimatima lesenele kukugcina kulelo zinga. uthi basebenzisa wonke umthelela lomncane labangawuthola nalo lonke licinga lelincane ngalena indlela nangale yandlela nekukugcina kuhlangahlangene awathi kuthi wenteni nje ngikhathi letiningi ebandleni libandla lelincane lingaba nemvuselelo lechubekako lo munye utofuna kuphuma lapha futhi ahole inkonzo yemkhuleko futhi-ke unemcondo lowehlukile kuloko empeleni lokushiwo libhayibheli kodwa ukukholwa ngale ndlela noma kunjalo futhi utocala umthelela futhi adonisele labanye bucala unalo into yekuthi yentiwe kuthi kuvikelwe lo mlayeto indlela lohamba ngayo hlala nalo ngco futhi ushaye yonke into isuke kulo uma singake siwele lilayini leligoli kulungile ngase ngithi bazalwane kukhona lokungalungi nine bafo nibosomabhizinisi indzawo yokucala aniyiconzi indlela yokusonzela aniyiconzi indlela yokusonzela enkonzweni ngoba le nkonzo isipho lesibitwe ngunkulunkulu unkulunkulu ubeke ebandleni kucala abapostoli baprofethi bothishela bavangeli nebelusi unkulunkulu wababeka ekhathi lapho kuthi kupheleliswe libandla bosomabhizinisi bafanele bafakaze besifazane inkosikati yemuti akunanzaba noma uyincekukati endlini yalomnye umuntu fakaza yenda konke longakwentela umbuso kodwa ungalokothi ujovele imibono yakho shano nje loko lokushiwo ngulo mlayeto uthi uchubekele embili niyabona bese-ke mhlawumbe uba nemthelela lothiphe kodwa ungedami kushumayela manje aze nkulunkulu uyathi akubide tala naloko nje ngco bufakazi bakho ngoba uma ungakwendi utophumela emkhakheni longesiwo khona utowona yonke into nguloko-ke futhi akumthokotisi nkulunkulu nhlobo loku kuyakufakazela lapha ngesikhathi le nkosi manje ngesikhathi yekhutwa futhi yatshelwa liciniso ngulo mfundisi wesakhiwo uthi wetama kumtshela kuthi bekaneliphutha kuthi nkulunkulu loko wakubitela titukulwane ta-aroni kuphela futhi bebahlukaniselwe leyo nkonzo kuphela nguloko kuphela lebebatokwenda bebahlukaniselwe loko futhi inkosi akunanzaba kuthi beyilunge kangakanani noma kuthi unkulunkulu bekayibusise kangakanani beyingenalungelo lekushisa imphepho beyithatha inzawo yempristi futhi beyingakafanele ikwende futhi ngesikhathi ekhudwa wathukuthela lulaka lwakhe lwambimba emoyeni futhi khona lapho lulaka lwakhe lusandisa bulephelo babonakala ebusweni bakhe wavumbuka bulephelo wase-ke uwisa le sitsha sekushisela imphepho wagijima waphuma esakhiweni niyabona na kutama kulingisa lomunye umuntu asikafanele sende loko ekuthukutheleni kwakhe wenda kabi futhi washaywa o impela kwakusifundwa kulo mprofethi losemusha ubona manje akunanzaba kuthi le ndoda beyinkulu kangakanani yadzingeka ihlale elubitweni lwayo ngiyaconza kuthi loku kuyatheyishwa futhi ngiyathi kuhamba umhlaba wonke jikelele emuva emahlathini nemahotentod nayo yonke lenye into lo mlayeto lapha kusihlwa utohunyushelwa etilwimini kodwa ngisho loku ngenhlitiyo yami yonke bekungenteka kanjani bantu labaningi bathi awuyijoyini ngani inhlangano letside yini ungahambini emapentecostali awuthi ngani naleli cembu leli awutiyekeli ngani nje letintho leti letincane tihambe na ngingakwenda kanjani ngifanele ngihlale nalowo mlayeto ngesikhathi ingelosi yenkosi ibonakala endasi lapho emfuleni kuloko kukhanya lapho njengoba nibona futhi uma lifakazelwa nguhulumende nayo yonke inzawo ngesayensi lucwaningo lwesayensi kuthi liliciniso futhi wangitshela kuthi ngihlale naleli vi leli khona-ke ngingalintshintshanisa kanjani nesivumokholo uma lawo madoda angephandle lapho kuthi ende loko abakwende kodwa sabitelwa kushumayela livi ungancimphetisi mani evini nje ngako manje niyabona sizathi sekuthi kuyinto leyingodi kutama kuncemphetisa nekwenta lenye into noma utame kuthi khukhumeta ngekhathi kwakho lucobo futhi uthi o ngingenda loku futhi ngente imali leningi ngingenda loku futhi bonke labazalwane batovumelana nami ngingancemphetisa kuleli vi futhi o emaphesenti langemashumi layimfica nemfica ebafundisi babo ayovele ajikele ngale loko kuhle loko kuhle ngiyathi manje labaningi babo bayashaya kuyini na dingwa netinhlandi sibona abantu baphiliswa nekuhlola lokufihlakele nemandla nkulunkulu nakanjalo njalo abonakaliswa bakumikisa lapho kuthola imihlangano nekufaka abantu emabandla abo netintfo. Kodwa uma sekufika ekuvumelaneni etikwelivi, bayokhwesha kulo, niyabona na? Ungeke wakwenza lokho, hlala nelivi. Manje lesi kwakusifundo kulomprofeti losemusha kuthi akunandzaba ukuthi wetama kuba yini, ufanele ahlale elubitweni lwakhe. Oh hey, wafunda lapho. Luhlelo laNkulunkulu ngebantu. Luhlelo laNkulunkulu kube silisa lokuthi sihlala endzaweni yakhe. Luhlelo laNkulunkulu kube sifazane abahlale endzaweni yabo nabo. Ungeke wathatha indzawo yendvodza. Batama kukwenda kodwa bangakwendi. Besilisa ungathathi indzawo yabesifazane. Ningagcoki njengebesifazane. Futhi nebesifazane bangagcoki njengemadoda. IBhayibheli lithi kuliphutha kwenda lokho. IBhayibheli lithi wesifazane logcoka sembatho lesiphathelene newesilisa uyenyanyeka phambi kwaNkulunkulu. Sinengiso. Niyabona na? Kodwa manje kulukhuni ukuthi utshele lomunye nalomunye. Niyabona na? Manje utokwenda kanjani? Kodwa nje memeta umelane nako. Niyabona na? Yebo ke khona ke uma wenda lokho. Nibonile lenkantolo kuleli viki lapha eIndiana. Lihlazo lelinjepho ngaphansi kweminyaka lelishumi nesihlanu lendlulile. Umndeni lapha ePort Fulton. Ngicabanga ukuthi lomunye wemndeni uhleti lapha kusihlwa. Lapha ePort Fulton. Bathumela intombatane lencane ekhaya isuka esikolweni ukuthi igcoke tikhindi esikolweni. Futhi kuleli viki betama kumbopha nekumcosha esikolweni. Futhi bakwendile. Intombatanyana leyala kugcoka tikhindi esikolweni. Yini indzaba ngesife sakithi na? Bengicabanga ukuthi leli bekulive lalabakhululekile. Bengicabanga ukuthi besinelungelo inkululeko yetenkolo. Lo babe wasukuma wase uthi kuphambene nenkolelo yethu yetenkolo yebantwana bethu ukuthi bagcoke tikhindi emantombatane ethu labancane lishumi nesithupha iminyaka lelishumi nesikhombisa budzala kugcoka tikhindi kuphambene nenkolelo yethu yetenkolo. Futhi bakucitha bacosha lo mntwana esikolweni. Ngiyaconza ukuthi wonke umuntu longeke avumelane futhi angene esivumelaneni semave ngemave salenhlanganyelo labatama kuyibumba. Kuthi bafake bahlanganise onke emabandla ndzawonye, umfela ndzawonye wemabandla. Kuthi onke langeke angene futhi ahlangane nako. Batomendela sifunda lesitsite lesincane.
You might as well get ready for cold weather.
Bato bathumela eAlaska, ungavele nje ulungele simo selitulu lesibanzako ngoba kubukeka kwangathi siyeda. Ngako lihlazo lelinjepho. Umngani wami wakatseni Jim Poole, indvodzana yakhe ima lapha kusihlwa. Ngifisa kwangathi babe wakhe bekangeta kuphela nje futhi ende loko lokwentiwa indvodzana yakhe. Futhi besikhuluma namuhla ngengcoco yelucingo futhi bekaphawula ngako ngiyakholwa umhlati wetindzaba lomunye. Angisakhumbuli nje ukuthi bekungibani manje kodwa wathi kwakuvamisile kuthi bantu baseAmerica bageze kanye ngeliviki futhi bakhuleke onke malanga. Futhi wathi manje bageza onke malanga bese bakhuleka kanye ngeliviki. Ngikholwa ukuthi ngingamane ngiphile ngaphandle kwalokhu kugeza. Kodwa nje kukhombisa ukuthi siwe kanjani kwendekeni kulesivelesi. Cishe eminyakeni lesihlanu endlula ngangise Ohio futhi nganginemhlangano enhla lapho lithini ligama laleyo ndzawo lapho benginayo khona ngephandle lapho kuloko na eChautauqua. Futhi bengilalele kusihlwa kusakata kwetindzaba ehotela futhi kwathi imbali yenkululeko ife kulenzambama enkantolo lapha eOhio. Bantu labangema-amishi abakholelwa ekuthumeleni bantwana babo kuletikolwa leti tesive banetikolwa tabo luqobo. Nakulabo makhelwane lapho labe bakhona bebede sikolwa lesiphakeme. Umthetho wase-Ohio nase-Indiana ngiyacabanga umthetho wesive kuthi bonke bantwana bafanele baye esikolweni bade babe nelishumi nesithupha. Nale ndvodza yayinebantwana labalithandana umfana nentombatana lebe yingesilo lishumi nesithupha. Futhi bala kubathumela etikolweni tesive lapho bafundisa khona kuthi phasa kahle kwaDawini kuthi umuntu wadzabuka esakheni mtimba sinye abe ingobiyane. Konke langiko ingobiyane nje lekhathi mulisiwe. futhi ngako abavumelananga naloko futhi bangeke bavumele bantwana babo bakuve futhi ngako tinkantolo tabadonsela ngekhathi futhi leli jaji lelingcangcalutsini lathi kulomake lomzala nababe naleso sichova lasihulile agcoke ema-ovaroli akhe wathi mnumzane lesifunza lesi sase-ohio sinemthetho lothi umntwana ufanele aye esikolweni aze abe nelishumi nesithupha futhi lathi wala kuthumela abantwana bakho uphendvula uthini wathi mnumzane lihloniphekile ngiyayihlonipha imithetho yalesifunza lesithandzekako lengidzabuka kuso wathi kodwa sita lapha eminyakeni le ndlula bokhokho bethu sentela inkululeko yenkolo futhi kungako silapha sentela inkululeko yenkolo inkolo yethu isifundzisa ukuthi asikholwa ukuthi sivela etilwaneni ukuthi sibe ngumuntu ukuthi sikholwa ukuthi sadalwa ngemfanekiso kaNkulunkulu ngako-ke kuphambene netinkolelo tethu tetenkolo kuthumela abantwana bethu esikolweni lesifundzisa lokunjalo ngako-ke asinaso sikolwa lesiphakeme lapha sebantwana bethu kuthi baye kuso futhi akusiko ngoba asikuhloniphi wena siyakuhlonipha loko lokukholwako kodwa kwethu asikukholwa loko futhi asifuni kufundziswe bantwana bethu wathi kusekhathi kokuthi uthumele bantwana bakho esikolweni noma wena nemkakho nitocisa iminyaka lemibili ejele lekulungisa tigwegwe wathi yini sincumo sakho-ke wathi make nami sitocitha iminyaka lemibili futhi bajika bacala kuphuma neli jaji lelikhulu lathi vela lithide kulahlwa kancane ngako lathi khumbula alisho nebhayibheli lakho kuthi nikani khesari lokukakhesari nalo babe waguquka wase uthi futhi nkulunkulu le ndvotha etinzabeni yathi yebo-ke khona-ke inkululeko nelijaji lathi ngikugweba iminyaka lemibili wathi khona-ke inkululeko imbali yenkululeko ifele kulelo gamelo lenkantolo kule nsambama kuko konke emadangadi noma ema-amishi njalo akunanzaba kuthi behluke kanjani bayakholelwa ekuphileni impilo lengcwele futhi akukho naleli lodwa lirekhodi akukho nzawo e-United States lapho bake baba nekungatiphathi kahle khona kwensha kude ngisho namunye umuntu kude umntwana lovela enkolweni yabo lowake waba nekungatiphathi kahle kwensha ababe ngulabehlukile noma yini labayifunako bakhuliswe kahle angibasoli kodwa lalelani imbali ifele lapho ngaso leso sikhathi kodwa cisha imizuzu lelishumi yavuselelwa futhi ummelilo oshushisako bonke bakhwesha kubo bafucela emuva tincwadzi tabo base bathi khona-ke siyayekela emsebentini wethu ngoba uma wephula lelo lungelo lemthethosisekelo batokwephula onke awo nike nacaphela ngalelelinye lilanga isikhathi lo mbhishophi lomzala lohlakaniphile wasemethodist loko lakushito mayelana naloko asho lowo mkhuleko esikolweni lelo bekungesilo libandla lemethodist lo mbhishophi bekahlakaniphe ngalokwenele kuthi athi loko lelo kwakungulelinye licembu ngekubona ukuthi bangafinyelela kathe kangakanani kuphocelela umkhuleko lothite etikolweni uma bangaphumelela kuloko batophasisa lolomunye masinyane nje ngangoba bangakhona bahlokolota yonke imponji labangayikhona ningakhathateki batoyifthola ngako sifuna siphambano sifuna Kristu manje sisesengakhona ningayengwa bantu mhlawumbe labangathumela sitshulo lesinengi endasi ningayengwa bantu labatoninika umshini longcono wekugibela ungene noma likhaya lelingcono kuthi kuhlalwe kulo futhi nithengise ngebutibulo benu kuKristu ningakwendi bukusisani kuthi nentani hlala njalo ulandzela loyo lonemthelela futhi losekelwa nguNkulunkulu loyo lowatiko lapho uNkulunkulu anabo khona ungalandzeli umthelela lomubi yebo kulungile ungetami kuthatha inzawo yalomunye lo mbono ethempelini lawubona esihlalweni sebukhosi uNkulunkulu aphakanyiselwe edulu uNkulunkulu angilophakanyiselwe edulu manje niyayibona le nkosi lena kuthi yayente sibonele embikwa Isaya na Isaya wabona kuthi leyo nkosi yathi nje masinyane ingaphuma elubitweni lwayo Yebo ke uNkulunkulu wayishange bulephele. Wase ke Isaya uyacabanga ngifanele ngenze njani na? Uziya bekafile, bekancike kamatima emkhonweni wakhe. Uthi bekacabanga ukuthi bekangasekho. Bekato kwendani na? Kuphila lucobo lwako kwakungasekho kuye cishe. Ngako wendani lo mprofeti losemusha na? Wenda indlela yakhe leya endase tempelini. Kuyokhuleka wawa phansi e-altari. Uthi wamemeta kakhulu. Ngaletinye tikhathi uNkulunkulu uvumela kona kanye nje loloku sisimisile kushaywe kukhweshe ngaphansi kwethu. Ngaletinye tikhathi uvumela kugula kusishaye, uvumela kujabha buhlungu benhlitiyo busishaye. Ngaletinye tikhathi wenda loko kuthi akuthole lapho ungawungwa khona livangeli. Uhlakaniphe ngalokwenele kuthi ukubambe, ungabi silima ngalokwenele kuthi uhambe usuke kuko. Qaphelani, isabe kathi ukuthi ufanele athole indlo lethithe lehlukile. Ngako wendani na? Waya ethempelini waphakamisa tandla takhe. Uthi wamemeta kakhulu kuNkulunkulu. Uthi wawa embonweni. Uthi lapho asawela embonweni wabona uNkulunkulu. Hayi esihlalweni sebukhonsi phansi lapha. Kodwa aphakanyiselwe etulu, etulu le. Oh he, umsila wengubo yakhe wawumlandzela, waphakama wangena emazulwini. Futhi wabona emuva nasembili ethempelini emaserafi andiza. Oh he, le serafi kusho bashisi, leli gama leli serafi lisho loko lokuthi lisedute neli altar. Empeleni emaserafi ngiwo lemukela umhlatshelo. Futhi ahlande sikhondi bese ke asethula kuNkulunkulu. Liserafi lenda loko. Manje la maserafi bekatidalwa letitingelosi. Uthi wona angiwo kanye lasondzele kuNkulunkulu khona ngqo e-altar futhi emukela umhlatshelo kukhombisa abulungiswa baNkulunkulu kuthi sono angeke sifike ebukhoneni bakhe ngaphandle uma sibuyiselwa. Niyabona na? Uthi la maserafu khumbulani eminyakeni elibandla lesikhombisa kuthi awagatha kanjani lawo mavangeli linye eluhlangothini ngalunye. Khumbulani sawathatha sabuyela ensimini yase-Eden ngenkemba levuthako ime lapho na agatha i-altari. Uthi Isaya lo mprofeti lomkhulu ngesikhathi awela emoyeni wabona kucala uNkulunkulu ahlethi etulu le emazulwini ngetulu kwanoma nguyiphi inkosi yasemhlabeni. Wathi ngabona umbusi inkosi ihlethi etulu futhi iphakanyiselwe etulu. Wase ke ubona umbusi futhi umsila wengubo yakhe wawumlandzela. Futhi wabona emaserafi andiza ajabula kule sakhiwo. Bekanetimphiko etikwebuso bawo, timphiko etikwetinyawo tawo, futhi bekandiza ngetimphiko letimbili. Futhi bekamemeta, ngcwele, 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla. Ngcwele, 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla. Umculo lo njepho, sigcile sinjepho. Wena uthi tifanele ukuthi tathi kusho kancane nje. Ngcwele, 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla. Isaya wathi ngesikhathi tikhuluma tinsika tesakhiwo tatamatama ephimbeni lato. Betingasho nje ukuthi manje ngcwele, ngcwele, ngcwele. Oh, liphimbo lelinjepho. Futhi wathi netinsika tanyakata ephimbeni lato. Tatimemeta kakhulu leto tidalwa letitingelosi time eceleni kweluhlangothi lwaNkulunkulu. Timemeta kakhulu. Ngcwele, 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 iNkosi uNkulunkulu Somandla. Umbono lo njepho. Oh he. Qaphelani futhi Isaya lobekakade ancike emkhonweni waUziya. Futhi wambona afa ngaphansi kwekwehlulela kwaNkulunkulu. Wase ke ubona letidalwa leti letingcwele lebethi seceleni kweluhlangothi lwaNkulunkulu. Emaserafi akhala, ngcwele, 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla. Naleto tingelosi letingcwele tambonya buso bato. Tingelosi letingcwele tambonya buso lobungcwele. Emkhatsini waNkulunkulu lo ngcwele. Ngako ke besibobani ke thine. Manje oni nemamethodisti, nemabhaptisti, nemapresbyterian, nemapentecostal. Besibobani na? Ngesikhathi tingelosi letingcwele tifihla buso bato lobungcwele ngaphansi kwetimpiko kutsi time ebukhoneni bankulunkulu. Tibe kanzi tingelosi sidalwa lesingetulu empeleni kwetingelosi. Tingelosi atimi lapho kuma kuphela emaserafi. Angetulu kwetingelosi nankulunkulu ungcwele kakhulu kangangoba tize timbonye buso bato ebukhoneni bankulunkulu longcwele. Futhi into kuphela lebetingayisho kwakukuthi nje ngcwele 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 Nkosi Nkulunkulu Somandla. Simbonyo lesikhethekile sato kuma ebukhoneni bankulunkulu. Mhlobone simbonyo lesisidzingako betifanele timbonywe. Ngifuna kusho lokhu khona manje. Ingathi yaJesu Kristu yenele konke niyabona na. Kristu akazange sekawafele lawo maserafi. Cha cha, kodwa bekathi dalwa letidaliwe. Akazange sekatifele tingelosi. Wafela toni. Akazange afele bantu labangcwele. Wafela labangasingcwele. Uthi kuphela nje uma ucabanga ukuthi ungcwele, akazange akusite ngalutho. Kodwa uma uconza ukuthi awusilutho, khona ke wafa wafela wena. Niyabona na. Uma uconza ukuthi awusilutho, khona ke uyi nguwela kufela ke. Nkulunkulu ungcwele wonke. Akukho lutho kuye ngaphandle kwebungcwele. Ngiloko kuphela kuhlanteka. Manje ake sicaphele letimpiko lethi imizuzu lembalwa nje. Siyathola ukuthi ngetimpiko letimbili lambonya buso balo ngato. He, cabanga. Ngisho netingelosi letingcwele tambonya buso bato lobungcwele. Ebukhoneni bankulunkulu longcwele. Futhi into kuphela lebethi ngayisho kwakukuthi ngcwele 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 Inkosi Nkulunkulu Somandla. Ngcwele 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 Inkosi Nkulunkulu Somandla. Futhi siyatshela ukuthi bethikhala imini nebusuku. Leso sinyathelo sokuqala lesivela kuNkulunkulu. Sehlela phansi imini nebusuku. Akukho ukukhulula. Futhi nicabanga ukuthi senda umsindo lomnengi. Ucabangani ke ngaletigitsi taleto letitungelethe esihlalo sebukhosi. Ngeliphimbo lelata matamisa tinsikate litempeli. Ngesikhathi linye kuphela lawo lalimemeta. Ngcwele, ngcwele, ngcwele. Niyati liphimbo lalo lanyakathisa litempeli. Lapho tigitsi tawo tikhala ngasesihlalweni sebukhosi sankulunkulu. Ngcwele, ngcwele, ngcwele Nkosi Nkulunkulu Somandla. Ngcwele, ngcwele, ngcwele Nkosi Nkulunkulu Somandla. Netimbiko etikobuso bawo, timbiko etikwetinyango tawo. Kwakutimbiko inhlonipho yokutithoba. Tinhlonipho, oh he. Manje kude inhlonipho yokutithoba noma tinhlonipho kunoma yini lekhuluma ngebungcwele. Ukhuluma ngebungcwele ubitwa ngemgiciki longcwele. Kude inhlonipho yokutithoba, kude kwasakuhlonipha uNkulunkulu. Bantu bakhe noma livi lakhe. Manje siyophethe laphi lesicuku lesi?
I think you're right, Ben.
Ngicabanga ukuthi uqinisile, Ben. Ushaya esiphikile enhloko ngaleso sikhathi indvodzana. Yebo ke lokho kuthi akube liqiniso. Litophethe laphi ke leli cembu lelingahloniphi ngekuthi thoba ke. Sitophethe laphi ke lesicuku lesingahloniphi ngekuthi thoba lokuthi lawa langake fiki enhlonipheni inhlobo yaNkuluNkulu. Niyathi kwakuvamsile ukuthi uma wesifazane noma indvodza itsite beyingumKristu, bantu bebakuhlonipha. Kodwa namuhla bafuna nje kubona ukuthi ingabe kangakanani ukuthi jabulisa lebe bangakwenta kuko. Niyabona na, niyabona na, licembu lelingahloniphi ngekuthi thoba. Hey, leni niyathi kutsini? Ngulesi sizathu, abathi kuthi lelo liqiniso. Abathi ngebukhona baNkulunkulu. Abakhumbuli ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi tingelosi taNkulunkulu ikakhe labo labamesaba kuyena. Atithi nje kuphela futhi tibavakashele. Tona timisa emathende ato phansi. Amen. Tingelosi taNkulunkulu tikakhe labo labalesaba kuligama lakhe. Hlala lapho imini nebusuku. Umnakethu lolikhalathi lohlabele leyo ngoma. Tingelosi tihlala tingigadzile. Wathi lilanga lonke busuku bonke tingelosi tihlala tingigadzile. Loko kuhle. Lilanga lonke nebusuku bonke tingelosi tihlala tingigadzile. Jesu washo mayelana nekuthi labo labancane wathi caphelani ukuthi anikhubekisi lomunye wabo ngoba tingelosi tabo tihlala njalo tibuka buso bababe wami losezulwini. Niyabona na, tihlala njalo tibakakile tigadze labo futhi abakukholwa ngisho naloko bantu labangesabi inkulunkulu sitongena kuko kuthi kumesaba inkulunkulu nekungamesabi inkulunkulu kuyini ekuseni uma inkosi ithanda manje caphelani abakukholwa ngisho loko balahlekelwe ngokonke kuthi hlonipha yonke tinhlonipho yonke inhlonipho yekutithoba kepha noko baya esontweni sicuku lesingenanhlonipho yekutithoba lesikhona ngulabo labaya enkonzweni kunjalo umphisi lomzala wetshwala lobungekho emthethweni noma umphisi wamankanjane eta ehla ngesitaladi endlula futhi atha kwehafu nikhuluma naye ngenkosi uyokuma futhi akhulume nani labanye balabo labahalatisako lababitwa ngemakholwa emalunga elibandla bayokuhleka ngco ebusweni bakho ngoba awusonzi ehlelweni labo kunjalo impela abahloniphi ngekutithoba ucabanga ukuthi ufanele ube walelicenjana labo lelincane noma awuhlali ngaseluhlangothini lwabo lemgwaco nabona na liciniso abahloniphi ngekutithoba manje letingelosi leti ngesikhathi sebukhoneni bankulunkulu dati ngikholwa ukuthi Davide washo khumbulani sibe nako lapha ebusukwini bobumbalwa lobendlulile ngesikhathi ngishumayela ngendlo letside futhi wathi Davide wathi ngibeka inkosi njalo phambi kwami ukuthi angiyudanyatanyiswa ngetulu kwaloko wathi khona-ke uma ngenta loko inyama yami iyophumula ngekwethemba yebo mnumzane ngoba ngiyathi ukuthi yini angeke ashiye umphefumulo wami esihogweni kanjalo futhi angeke avume ukuthi lo ngcwele wakhe abone kubola ngoba inkosi ihlala njalo isembi kwami noma ngabe uyaphi beka nkulunkulu uma umuntu athukuthela futhi akwethuka beka nkulunkulu emkhathini wakho naye uma umfo akubita ngemgicikile longcwele beka nkulunkulu emkhathini wakho naye uma umfati akuthukuthelisa beka nkulunkulu uma umyeni athukuthela beka nkulunkulu uma abantwana bakucansula beka nkulunkulu niyabona na noma yini lo yentako beka nkulunkulu uma babe namake bakuniketa kubhansuta lokuncane futhi akuconzisa beka nkulunkulu khumbula ukuthi nkulunkulu wathini ngaloko khulisa umntana ngendlela lafanele ahambe ngayo niyabona na hlala njalo ukhumbula beka nkulunkulu embi kwakho futhi utawuba nenhlonipho yekutithoba nkulunkulu netinhlonipho takhe kunjalo manje bukisisani timbiko letimbili lambonya buso balo netimbiko letimbili loko kwakusho inhlonipho yekutithoba inhlonipho yekutithoba embi kwankulunkulu likhothama limbonya buso balo manje asina timbiko tekumbonya buso bethu ngato sikhothamisa inhloko yethu etinyaweni takhe sikhothamisa etinhloko tethu futhi sikhuleke ngenhlonipho yekutithoba tinhlonipho yebo mnumzane kuconze loko netimbiko letimbili limbonye tinyawo talo tinyawo talo limbonye tinyawo talo lokumelele inthobeko netinhlonipho njengamosi mosi etinhlonipheni tankulunkulu amtshela kuthi bekasenzaweni lengcwele wakhumula ticathulo takhe niyabona na wende lokuthite etinyaweni takhe pawula ekuhlonipheni nkulunkulu inhlonipho yekutithoba ngesikhathi ingelosi yenkosi ifika embi kwakhe leyo nsika yemlilo wawela emhlabathini ngebuso bakhe tinhlonipho Johane umbhaphathisi bekanetinhlonipho letinjengaleto ngesikhathi abona Jesu abuya wathi angafanele ngisho nekuthinza tinyawo takhe niyabona na tinyawo tikhombisa tinhlonipho niyabona na o bani nekuva naye into yinye kuphela kuthi ube nekuva buncane bakho uma kukhona la ufuna kufika khona nankulunkulu dende ube mncane mbamba ungatendi wena lo mkhulu njengauziya wangena lapho wase uthi ngitokwenda lokhu noma kanjani noma ngabe ngi awunamsebenzi ukuthi ungitshele niyabona na bekafanele atende lothobile yebo tinceka utakristu ngiyaxolisa bekangeke aze abuthole lobulephelo cha ngiyathi ukuthi lowo ngumsebenzi wenu nkulunkulu unibitile leso sikhundla sakho chubekani futhi nikwende banomzane ngiyaxolisa kakhulu ngikhweshile bekuyoba khona umbhalo lowehlukile kule ncwadi kodwa ngesikhathi aconziswa wathukuthela nine bantu labacinisile mayelana nendlo letside noma nibatshele ngikwenda kwabo lokuliphutha batolishiya leli bandla bangeke baye kulomunye umuntu batshele besifazane kuthi abakafanele kuba netinwele letimfishane yebo-ke ndawo yanzawana thide lapho bangaba nato khona lo munye thathe uye lapha esikhathini lesithithe lesendlulile ngathumela umkami endasi sasisemhlanganweni bekangenaso sikhathi sekugeza tinwele takhe lapho asa ngamtshela ukuthi akaye kulesinye saleto titolo de kude akha ayogeza letinwele takhe. Wahamba waya lapho futhi lo thathe lapho akatanga ukuthi angatilungisa kanjani letinwele takhe. Wathi shwila nje ngetulu kwenhloko yakhe. Weta ngalapha wathi angizange sengitigeze tinwele temuntu lona tinwele letinze. Ngako bebangathi lutho ngako. Angathi, oh he, niyabona na. Abathi kutsi kumayelana nani konke. Ngani na? Kungenxa yelipulpiti lelibuthakathaka lebe bahlethi ngaphansi kwalo. Kunjalo impela lipulpiti lelibuthakathaka lelingeke lalisho liciniso. Bangcembetisa ngalo, niyabona na. Kungcono, bekungaba ngcono kube niyaliva. Kutsi ukhuluma nalomunye wabo bathi osukuma. Futhi bachume bathi ngingeke ngiphindze ngilalele lo mgicike longcwele futhi. Niyabona na, chubeka uziya, kunjalo. Bulephelo, ngani? Ngingamane ngibe nebulephelo noma ngasiphi isikhathi kunalolo hlobo lwebulephelo. Lobo bulephelo bemphefumulo. Niyabona na, uma uphakama futhi uphume, sewuphindze futhi uhlikidwa bulephelo. So no, lokungetulu kwebulephelo. Bulephelo bemphefumulo. Uziya mhlawumbe wahamba futhi walala nabobabe bakhe. Kwasho iBhayibheli. Loku kuthi wasinziswa ngoba wenda lokuthithe lokuliphutha. Kodwa uma ukwenda wathi kangcono konake uyatsabuka. Bulephelo bemphefumulo. Futhi ke ayikho indlela yekuthatha umphefumulo lone bulephelo ungene. Niyakwadi lokho. Ngakho ke dende ube mncane, ithobe embikwa uNkulunkulu. Uconze ungakhukhumali futhi uchume. Hlolani imibhalo futhi nibone ukuthi uqinisile yini. Ngatshela lomunye kungesiko kathini, bathi mina ke uBranham, ngiyaconza ukuthi uwaka Jesu kuphela. Ngathi uconze kabi, niyabona na. Ngathi angisuye waka Jesu kuphela. Wathi yebo ke ubaphathise egameni la Jesu. Ngathi lokho akungendi ngibe waka Jesu kuphela. Ngathi imfundiso yebaka Jesu kuphela babaphathisela ekutalweni kabusha. Angikholelwa kuloko. Angikholelwa ukuthi nje ungaphaphathiswa egameni la Jesu uthethelela umphefumulo wakho sono sakho. Ngikholwa ukuthi Petro wathi phendvukani kuqala, gucukani, nigeje imakhe, buyelani emuva, phendvukani bese ke niyakhombisa eveni ukuthi senibhaphathisiwe. Ngikholwa ri ukuthi angikholelwa ukuthi kutalwa kabusha kungumbhaphathiswa moya longcwele. Akusiwa umbhaphathiswa moya longcwele, kukutalwa kabusha futhi. Sitalwa ngengadi, sakhe ingadi sivela ngiconze ukuthi sakhe imtimba sekuphila sivela engadini. Ubhaphathisiwe moya longcwele wangena emtimbeni. Kodwa utelwe ngengadi, impela utelwe ngengadi yababe wakho. Ngitalwa kabusha ngengadi yababe wami nange wakho babe wethu Kristu. Yebo mnumzane. Kodwa niyabona asikholwa leyo nto ngoba sibhaphathisa egameni la Jesu Kristu. Akusendi waka Jesu kuphela. Akusendi inhlobo. Cha mnumzane. Yebo mnumzane, Mose wathi thoba cobo lwakhe ebukhoneni ngesikhathi eva lelo phimbo laNkulunkulu livela kanjalo. Wathi khumula ticathulo takho. Na Mose wakhobonzela wase uhluthula ticathulo takhe. Niyabona na. Kunjalo. Pawula ngesikhathi lokho kukhanya kumshaya kumlahla phansi emhlabathini wathi, Sawula, Sawula, ungihluphelani na? Wathi Nkosi, ungubani wena? Bona lapho phansi emhlabathini, ungubani? Wathi nginguJesu, leyo nsika yemlilo. NginguJesu, kulukhulu kuwe kukhahlela emanyeva. Wathi Nkosi, ngifanele ngenze njani na? Beka salungele. Johane umbhaphathisi wambona eta. Lo munye wamadoda lamakhulu kunawo onke. Jesu wathi, bekangakaze abe khona wesilisa lotalwa ngowesifazane lomkhulu njengaJohane. Uthi ngesikhathi Johane ambona waconza ukuthi bekamncane kakhulu. Wathi angafanele kukhumula ticathulo takhe. Amen. Sonke sikhathi qaphelani. Indoda lenkulu iyathi thoba. Indlela leya etulu iphansi. Sonke sikhathi dende ube mncane. NaNkulunkulu utakuphakamisa. Loyo lotiphakamisako uyothotshiswa. Kodwa loyo lotithobako uyophakanyiswa. Oh he, ngiyakuthanda lokho. Dende ube mncane, hlala njalo umncane, ungabi ngilomkhulu kakhulu. Bani ngumfolo omncane nje, niyabona na. Nkulunkulu unguye kuphela emkhathini wethu lomkhulu. Na kanjani kunjalo uhlala njalo uthi libandla lelingcwele bantu labangcwele ocha uNkulunkulu longcwele kunjalo nelibandla lelingasingcwele nebantu labangasingcwele kunjalo ayikho into lekuthiwa libandla lelingcwele uNkulunkulu longcwele ebandleni hayi bantu labangcwele ngumoya longcwele kubantu ngakho ke awukhulumi ngalabantu bayakhuluma moya longcwele lokubantu. Amen. Yebo mnumzane, ngulelo ke ligama lelikahle. Amen. Loko kushaye ekhaya, ngikuvile loko.
Yes sir, he like that. Oh, glory. Yes sir.
Yebo mnumzane, ukuthandzile loko. Ngiyakwathi loko ludumo. Yebo mnumzane, kulungile. Kende ube mncane, lambonya busobalo ngalethi mbili. Inhlonipho yokuthithoba, lati thoba lona lucobo. Ngekumbonya tinyawo talo. Manje kwesithathu ngalethi mbili landiza, lati faka lona eminyakatweni ngalethi mbili talo. Belihlonipha ngekuthithoba phambi kwaNkulunkulu. Belithobekile embi kwaNkulunkulu. Akusiko loko kuphela, alihlalanga nje lapho. Kodwa langena lona lucobo eminyakatweni. Kuluma ngelibandla. Amen. Lati faka lona lucobo eminyakatweni. Noma yini lebelinalo, belilungele kuhamba nako. Yebo mnumzane, into kuphela lebelikhona kuyisho kwakukuthi ngcwele, ngcwele, ngcwele Nkosi uNkulunkulu Somandla. Kodwa lati faka lona lucobo eminyakatweni ngaloko. Kunjalo, langena eminyakatweni. Loko libandla leli kudinga ukusihlwa. Kuthi kucala lihloniphe ngokuthithoba. Into lelandzelako litithobe bese ke utifaka wena eminyakatweni. Yebo mnumzane. Wakhombisa lo mprofeti ngesikhathi akhombisa umprofeti ukuthi bekathi melele kanjani tinceku takhe ukuthi bekathi okwenda kanjani. Wendani lo mfo lengelosi. Lo mprofeti wabona liphimbo lakhe litamatamisa tinsika ethembelini ngesikhathi timpongoloza. Ngwele, ngwele, Nkosi uNkulunkulu Somandla. Nale sakhiwo sanyakada. Uthi tambongoloda phinze. Ngwele, 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla. Nale sakhiwo satamatama. Isaya wathi, maye mine, umprofeti, umprofeti lokuqinisekisiwe. Watalwa angumprofeti, umprofeti lomkhulu weliBhayibheli. Kepha wathi, maye mine, ngoba emehlo ami abonile inkhathimulo yaNkulunkulu. Bukani lo mprofeti athi thoba, umprofeti, umuntu livi laNkulunkulu leleda kuye. Kodwa ngesikhathi abona umbono wendeka, wathi, maye mine, ngoba ngime edvute kakhulu, ngize ngibone bukhona beNkosi. Bantu bakithi, labangemaAmerika besimanje, banga kubona kwendeka, futhi basuke bahambe, futhi bakuhleke. Ya, loko kunjalo, ngesikhathi abona umbono ubonakaliswa, umbono lobonakalisiwe. Oh Nkulunkulu, sihawukele kule live lelinesono. Umbono lobonakalisiwe, wamemetha kakhulu, maye mine, ngoba ngingumuntu lonetindzebe letingcolile. Futhi ngihlala emkhatsini webantu betindzebe letingcolile. Angaphelele kude lokuhle ngami. Yebo ke wena uthi akabusiswe uNkulunkulu. Ngiwase Presbyterian, iMethodist, iBaptist, emaPentecostal. Angitsingi ukuhlala futhi ngilalele letinto letinjalo. Umehluko lo nje pho lokhona, umehluko lo nje pho. Khumbulani lo mprofeti wabitwa kusukela ekutaleni kwakhe, wacinisekiswa, wamiselwa ehovisi lakhe. Uthi afuna liqiniso, uthi bekakade anenkosi, bekabone imisebenzi yaNkulunkulu ibonakaliswa. Kodwa uma kufika umbono lovulekile esikhundleni sekuthi phakamisa, wathi maye mine, sengiphelile ngako konke, sengisenkingeni yako manje. Ngoba emehlo ami sekayibonile inkathimulo yaNkulunkulu. Futhi singayibona inkathimulo yaNkulunkulu. Futhi sitawuhamba lapho sithi sicuku sebagicikile abangcwele, bantu labahlanyako. Kungako nje singefiki nzawo. Khumbulani nginitshelile ngesikhathi ngehlela lapha. Ngisho into leto sita bantu, niyabona na. Ya, sifanele sikuhloniphe ngokuthi thoba loko. Sifanele sikunikete konke nje nalokuncane kwekuhlonipha lesingakwenda. Uma sibona umbono lovulekile lovela kuNkulunkulu, ukhuluma phambili, uthi sathi kuthi kuliqiniso. Maye mine, kwasho Isaya, ngisesakhiweni lapha kusihlwa, noma namuhla, noma ngabe kukunamuhla, uthi ngibona inkhathimulo yaNkulunkulu, ngibona ingelosi ikhuluma, uthi ngibona into letsite inyakada, uthi ngibuka etulu lapho, uthi ngibona uNkulunkulu abonakaliswa khona lapha. Maye mine ngoba ngingumuntu lonetindzebe letingcolile, futhi ngihlala emkhatsini webantu labangcolile. Bukisisani kuthi kwendekani. Oh, wendani na? Wakhombisa Isaya umprofeti ukuthi bantu bayohlonishwa, bayohlonipha ngekuthi thoba ebukhoneni bakhe. Kuhlonipha ngekuthi thoba nekuthobeka. Bese ke ungena eminyakatweni, kunjalo. ngishaye eminyakatweni njengalowesifazane emthonjeni ngesikhathi abona lokuthite kwendeka mnakethu bekanetimbiko letimbili wesuka kanye nabo masinyane impela uphuma lapho umthombo wajakobe kuthola lamanye alawo mandi lane konakala lebe baphikisana ngawo kodwa ngesikhathi anatha kulowo mthombo wekuphila wangena eminyakatweni ngalokukhulu kushesha akashonge ukuthi mnumzane ngiyacela ngitshele lapho uthole khona imfundo yakho uyithethephi wena lento na wena ukufunze kanjani noma wathi kanjani ukuthi benginemadoda lasihlanu na wathi kanjani ukuthi yini lebe yingalungi ngami wathi kanjani ukuthi bengingiwesifazane wasesamariya utathi kanjani letinto lethi na akazange abude wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti siyathi ukuthi uma mesiya efika utositshela letinto lethi ohe wakuconza ngembhalo futhi wathi ngiyathi uma mesiya efika utositshela letinto lethi wathi nginguye wangena eminyakatweni wehlela ngco edolobheni ngalokukhulu kushesha wathi wotani nibone umuntu longitshele tintfo lengitendile ngabe akusuye yini yena kanye lo mesiya na ngesikhathi abona liciniso akathi amanga kuthwala ibhola kodwa impela walinikeda lokunye lokunye tinhlonipho letinenge kuthi impela bekalilekelela kakhulu ngoba waya endasa edolobheni wathi wota ubone uma ungakukholwa wota hamba nami ludumo ngidiva njengemgiciki longcwele kusihlwa yebo mnumzane he uma leyo kuyindlela lodiva ngayo ungumgiciki longcwele angibe nguye yebo mnumzane ngiyathi ukuthi uqinisile ngiyathi ukuthi ulapha ngiyamathi loyo mesiya lofanako ngiyamathi loyo unkulunkulu lofanako lowo kristu lofanako ukhona lapha kulele sincane sakhiwo lesishisako lesidzala kusihlwa ngingakufakazela kini amen bukani leyo ngelosi yenkosi ime lapho ekhoneni khona ngco ethi kwale ndvotha lehlethi ngalapha ligama lakhe ngungumfundisi mnumzane wethu uvela enhla eVirginia kunjalo uphethwe kugula kwemizwa uma ukholwa ngenhlitiyo yakho yonke ungaya ekhaya futhi welulanyiswe uyakukholwa mnumzane kulungile hamba uye ekhaya welulame kugula kwakho kwemizwa sekuphelile lapha yakhona kuhlethi khona lapho ligama lakhe ngumoriya uvela e-Illinois unenkinga yemaphayile uma utokukholwa lokho mnumzane uyakukholwa ngisihambi kuwe uma ukukholwa lokho utokushiya haleluya ngesikhathi lilahle lemlilo selithinze umprofeti limenta mhlophe mhlophe cwa ngesikhathi liphimbo lankulunkulu lithi ngubani lothi awusiyela wase uyaphendvula ngilapha thuma mine akunandzaba kuthi lokuhluhlwa kuyini akunandzaba kuthi siphambano siyini thuma mine nkosi ngilapha akunandzaba kuthi bangakhi labakwalako kungakhi loku lokwa noma lolokunye thuma mine ungulowo mesiya lofanako ukhona lapha manje sengiyambona futhi amen kuyini na lowo wesifazane wangena eminyakatweni wathola letho timbiko wase ucala kundiza wangena eminyakatweni ngalokukhulu kushesha ngesikhathi umphostoli Petro ngesikhathi athatha nkulunkulu evini lakhe ngalelinye lilanga aphumela elwandle bekadwebe busuku bonke uthi angakabambi lutho uthi Jesu uta kuye wathi phonsa inethi yakho ngakulolo lunye luhlangothi lesikebhe wathi nkosi ngingumdwebu ngiyathi uma tidla noma tingadli ngiyathi kuthi tikuphi nekuthi atikho kuphi kodwa ngidwebe busuku bonke futhi asikaze sibambe ngisho nemfishile kuthiwa yimi nowu manje uma uthi phonsa ngalapho ngiyathi kude kwasanhlanti lapho kodwa ngelivi lakho nkosi ngitokwehlisa inethi wenda ini yena wangena eminyakatweni amen nali lichibi leligcwele emanzi uma ungakazi ubhaphathiswa egameni lajesu sekusikhathi sekungena eminyakatweni uma nje ulilunga lelibandla futhi ungamathi unkulunkulu ngembhaphathiso moya longcwele sekusikhathi sekungena eminyakatweni kunjalo mbonya buso bakho ngenhlonipho yekutithoba mbonya tinyawo takho ngenthobeko uthi ugobe emadolo akho bese ungena eminyakatweni uma ungamathi inkulunkulu ungena eminyakatweni ngesikhathi indvodza lembumbuthe leyayingaboni ngesikhathi Jesu akhuluma naye uthi wakhafunela eludzakeni lokuthide uthi walufaka emehlweni ayo uthi wayenda yaphila yaphila ngesikhathi enda yangena eminyakatweni wasabalalisa ludumo lwakhe akathi amanga kuthwala ibhola kodwa mnakethu wasabalalisa ludumo lwakhe kuto tonke tindzawo lapho wendani na wangena eminyakatweni ngalesinye sikhathi indvodza leyimbumbuthe yaphiliswa wathi leyo ndvodza isoni awuyati ngisho nekuyati yona wathi noma ngabe isoni noma cha angati kodwa lento yinye lengiyatiko lapho ngake ngaba yimbumbuthe manje sengiyabona wendani na wangena eminyakatweni Ngoloko libandla lelikuthi ngako ngena eminyakatweni sinesimo lesikhulu kakhulu sinekuhlonishwa lokunenga kakhulu kwelive sithinga kungena eminyakatweni amen wasabalalisa ludumo lwakhe ngesheya ndzawo tonke bantu ePentecost bebangathi kakhulu kangako bebangakhona ngisho ukusayina ligama labo lugcobo labanye babo bebesaba futhi bangena ekamelweni lelisetulu kodwa ngalelinye lilanga benda ini benyukela lapho ngekulalela livi lakhe bathatha livi lakhe oh uma abantu namuhla bebangathatha nje livi lakhe khona-ke badongena eminyakatweni linzani edolobheni laseJerusalema Luka 24:49 nitakwemukela moya longcwele emva kwalokhu sethembiso emva kwalokhu moya longcwele sekefikile etikweni khona-ke ntoba ngifakazi wami Dendo 1:8 Luka 24:49 wathi bukani ngithumela sethembiso sababe etikweni kodwa linzani enhla edolobheni laseJerusalema nize nemukeliswe emandla lavela ngetulu kude kube ngunini na li-awa linye ema-awa lamabili tinsuku letilishumi inyanga letine inyanga letisithupha na akwendanga mehluko nize ikhathi lesidze kangakanani leso nize nje uma ucela nkulunkulu noma yini hlala khona lapho uze amen ngitivela ngikahle hlalani nize nize nibe nani kuze kwendeke ngufune ukukholwe bambelela kuko hamba ungene eminyakatweni fakaza ngako ludumo yebo fakaza ungesabi ngena eminyakatweni bebasekamelweni lelisetulu ini bathumisa futhi babusisa nkulunkulu leni ngale sethembiso bebathi ukuthi kwakufanele sifike nako lapho khona ngena eminyakatweni hamba uyodumisa nkulunkulu size sethembiso sidwaliseke unaso lesethembiso uma ukholwa ukuthi nkulunkulu uyaphilisa qala eminyakatweni uma ukholwa ukuthi utokubitela ngephandle manje futhi ubambelele kuye qala eminyakatweni amen hlala eminyakatweni unetimbiko letimbili kuthi sebenzisa hlala eminyakatweni dibha kutise tiye emva nasembili ngosi ngiyakholwa ngosi ngiyakholwa ungeke nje umbongolode ngcwele 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 ufanele uthi ngosi ngiyakholwa uhlale eminyakatweni amen bahlala eminyakatweni kwaze kwavela umsindo ezulwini kungathi wekuvunguta kwemoya lonemandla khona-ke impela bebaseminyakatweni khona-ke bangena eminyakatweni mnakethu tsatse loko lesikubone kwendeka kulolu tinsuku tekugcina bekufanele kusibeke eminyakatweni amen sifanele sibe seminyakatweni kunjalo impela sahlala lapho kwangathi kwakungilokuthide futhi yebo-ke bantu bahlala khona lapha bantu bephentekostali inkosi iyokwenda lokuthide bathi loko kuhle impela ohe ungabukeki ufana kakhulu impela njengeliserafu lelihlala edute nankulunkulu kunjalo sithunywa lesisonzele kakhulu ngisho kunkulunkulu uba ngumntana wakhe ngaleya kwe-altari yelithusi liserafi lise-altari lelithusi kodwa wena njengendvodzana noma indvodzakati hamba uyongena ngco ebukhoneni bankulunkulu awudzingi ukuthi wendlule kunoma ngumuphi umpristi nato tonke letintfo leti ungumpristi wakho nyabona na khona lapho ebukhoneni bakhe njengemadvodzana nemadvodzakati mnakethu ngikholwa ukuthi sinalokuningi kunetimpiko letimbili amen sinamoya longcwele kunjalo kodwa sifanele sibe seminyakatweni ngenhlonipho yekutithoba nangekuthobeka ungabi seminyakatweni kutama kufuca lokuthide kumuntu lothide kodwa ngenhlonipho yekutithoba nenthobeko kuthi singene eminyakatweni sithi maye kithi sibubonile bukhona basomandla sibone imibono yendeka loko nje lakusho lemisebenzi lengiyenda komine nani nitoyenda lemine ngikunalena nitoyenda ngoba ngiyakubabe wami sibone lokunengi kwendeka kunaloko lokwake kwabhalwa futhi ngani sibone lokunengi kwendeka emhlanganweni munye naletho dimvo kunaloko kubhalwe eBhayibhelini kunjalo lokunengi emhlanganweni munye kunaloko lokwabhalwa eminyakeni lengemashumi lamathathu nakuthathu nehafu yempilo yakhe kunjalo kucabange nje sikubone ngemehlo ethu sikubonile kwendeka sikubonile kukhulunywa ngaphambili kufezeka sakubukela tishosha timbumbutse labachudako labashwaphene tintfo tishiwo ngaphambili letendeka ngamashi ecashatini atizange tehluleke nakethu loko bekufanele kusifake eminyakatweni ngekuthi thoba nangenhlonipho yekuthi thoba kusukela emuva le ngetikhathi telibhayibheli ngesikhathi insika yemlilo ilenga etikwa-Israyeli futhi waba inyama wakha emkhathini wethu ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu Pawula lo ngwele wayibona wase uwa ngebuso bakhe thishela lomkhulu njengaPawula wafunziswa ngaphansi kwaGamaliyeli wabhucuta eluthulini futhi wakhala Nkosi Nkosi ungubani wena sengilungele kuhamba umuntu lomkhulu loko lebekangiko sifundziswa lesikhulu uthi wathi thoba ngoba wabona insika yemlilo kungesiko ukuthi siyibona ngemehlo ethu ihamba-hamba emkhathini wethu kodwa sinayo nakukwesayensi loko bekufanele kusifake eminyakatweni siyibona yenta tintfo letifanako leyatenda emuva lapho iyakwenta nanamuhla sethembiso sababe kuyini na kufika kuqinisekisa livi kufakazela ukuthi livi linjalo loko bekufanele kubeke libandla eminyakatweni anicabanga kanjalo na ngathi mbili lambonya buso balo ngenhlonipho yokuthi thoba lethi mbili lathi mbonya tinyawo talo kutehlisa futhi ngalethi mbili lahamba layosebenda lesuka lahamba lakufaka eminyakatweni manje besifanele sibe seminyakatweni ngekuhlonipha livi sifanele sitshele bantu ngibonakaliso de kubonakala kwakhe nzawo tonke siyakubona kufucela ngephandle evini siva moya lwengcwele efika usitshela kuthi tintfo letitsite tilungiselela kwendeka akukho ngetulu kweminyaka lengemashumi lamabili lendlula kusuka ngco kule sakhiwo lesifanako kwasho ngekungena kwemengameli Kennedy kwasho kona ngco lokwakungenteka kuthi besifazane nakanjalo njalo kuthi bangenise lo mfo naloko lebe kungaba ngiko kuthi besikwathi konke sonke lesikhathi kuthi sasho kona mbamba kuthi kutokwentekani kuthi naku namuhla kuthi noko lowo mhlangano lomkhulu uda inhlanganisela yelibandla nako konke kuhlangana ndzawonye ngani bekufanele kusifake eminyakatweni kunjalo ligama ngeligama njengoba akhulumile kugcwaliswe ngithi ngqo kufanele kusifake eminyakatweni njengemprofethi siwubonile umphumela noma kubuya kwekuhamba kuphika kuphakanyiswa kwemahlelo alahlekelwa adinzawo tawo njenga-Isaya wema lapho bekayiyi indvodza yelihlelo kwekucala nje wancika enkosini ngoba bekayindvodza lelungile kodwa wabona kuthi kutikhukhumeta kuni lakwenda kuye kwamsusa inguna phakathi futhi sikubonile kuthi phakamisa kwelihlelo lokwendiwe ebandleni kwabita loko lokubitwa ngelibandla lelihlelo kuphuma endingilizini phakathi ngitsheleni lapho linye lake lavuka khona emva kokuba seliwile kukuphi lapho bukani emuva emilandleni futhi nibone noma nguliphi libandla lelake lawa lathi nje lingahlela lawa futhi aliphinzanga labuya futhi uziya akazange abuyele ethempelini futhi bekangilona ebulephelo yonke tinsuku takhe futhi wangcwatshwa anebulephelo yebo mnumzane manje lo mprofeti wabona ukuthi loko kwendeni wakubona loko kuthi loko kuphakama kwentani ini thine sinjalo cishe konke akukho muntu longetha emahlelweni ethu ngaphandle uma athethe kuhlolwa embikwadokotela wetifo tengcondo kubona ukuthi i-IQ yakhe ikahle yini noma cha utofanele abe ne-DDD PhD ngaphambi kokuthi ngisho efike akhulume nathi emabhodi ethu angeke abe naye uma angakwendi loko ohe sicukule sihle lesihle kakhulu kuleli ve siyeda bukani letimoto letihlala etindleleni tethu kunemakhadi lakhe nema-Rick Banker nakanjalo njalo sibonile leyo ndlo ifa Sikubonile kufile uthi yonke lento seyigcwele lesibangelwe tilonza letingapholi tilonza letibhidlikako njalo njengoba libhayibheli likubita kanjalo konke kutilonza ngalokuphelele kuyanuka kunjalo ngekukhuluma kwakamoya ngiyakusho niyabona na sibabonile balahlekelwa kubamba kwabo nekunkonkoshela evini lankulunkulu futhi baphakamisa tivumokholo sikubone kwendani na kwashaya ngebulephelo kungakholwa he ohe njenga uziya wetama kuthatha inzawo yalabagcotshiwe bakhe yesikhundla lesigcotshiwe emva kokuba sekashayiwe futhi wathola ukuthi wakwenda kwehluleka futhi siwabonile la mabandla atama kuthatha inzawo yesikhundla lesigcotshiwe kushumayela livi lankulunkulu futhi ube ngilomangele ngalo abathi ukuthi bendeni ubeke livi ngephandle embi kwabo abathi ukuthi bendeni kungiko konke siyakholwa ukuthi bekukwalolunye lusuku kuyini na badidekile ningasibamba kanjani isikhundla sankulunkulu lesigcotshiwe kepha uphike livi lakhe leligcotshiwe lelinguye lucobo esimeni selivi na ungaliphika kanjani livi kuthi liqinisile kepha ube usolo uthi ugcotshwe ngamoya into kuphela leto bonakalisa livi lankulunkulu ngumoya longcwele cobo lwawo uma yena moya longcwele atokuta utothatha letinto leti tami futhi anikhombise tona kunjalo ningayithatha kanjani inzawo yesikhundla lesigcotshiwe futhi nibe besivumukholo noma lihlelo na bafile into yokuthi yendiwe ukuthi iwele phansi futhi ikhale kakhulu Nkosi Nkulunkulu ngingumuntu lonetindzebe letingcolile yebo mnumzane lawo mahlelo atama kuthatha inzawo elibandla lelingcwele sikholelwa kuNkulunkulu uyise somandla umdali wemazulu nemhlaba na Jesu Kristu indodana yakhe sikholelwa ebandleni lelingcwele leRoma leCatholic nato tonke letindlo leti letehlukene siyakholelwa ebudlelwaneni nalabangcwele labafile ngiyakholelwa esidlweni senkosi saKristu yebo mnumzane Ngikholwa ukuthi labangcwele basenkhathimulweni impela kodwa ngikholwa ukuthi sinemlamleli munye emkhatsini waNkulunkulu nebandla yebo mnumzane sibhobose leyonto lapha libhayibheli liyaphikisana naloko bathi yebo ke lelo libhayibheli lowo nguNkulunkulu livi bekaNkulunkulu futhi livi waba inyama futhi wakha emkhatsini wethu manje livi lisenyameni yethu litenda lona lucobo libonakaliswe ligcotshwe ngumoya longcwele sikhathi sekungena eminyakatweni kunjalo imiphumela yalombono ethi kwemprofeti ohe kwambangela ukuthi avume ukuthi bekasoni umprofeti logcotshiwe wathi ngingumuntu lonetindzebe letingcolile ngineliphutha ngente liphutha ngingcolile cobo lwami bekasoni wasivuma sono sakhe yebo mnumzane kwabangela umprofeti wankulunkulu ukuthi avume ukuthi bekasoni nguloko lombono lokwendile labanye be-DDD, PhD batokuhleka kufanele kube sigaba lesitsite selibandla lelitsite niyeva ukuthi kardinali wathini leso silahlwa namuhla na wathi kukhona labanye lofundisa ukuthi kubuya kwenkosi kuyeda masinyane uthi kusobala sitofanele sisisuse leso sithuku sifuna inkolo lehlangene nebunye bemhlaba impela nje nine bantu ningalali manje lendo isonzele kakhulu kunaloko lokucabanga lomfo uthi nje akabe nguloyo lothi longamathi Josepha niyathi uthi bukusisani bangena ngebucili nje ngako konke bathola kubambelela khona lapha leyo ndzawo yekugcina lapho bayobumba umfanekiso kuso ngekuthatha lubumbano lwelibandla futhi alende likhulume ngalokufanako nje njengoba silo senda futhi alinika emandla ekuhlupha bonke bantu labamesabako uNkulunkulu futhi utontshintsha tikhathi nemithetho yaNkulunkulu kona kanye nje loko lelikushoko niyabona na sofika kuloko kamuva sekwephutheke kakhulu kusiswa kodwa sitho uyakwathi nakanjani yebo mnumzane kwambangela yena kwambangela avume yena ukuthi usoni beungathini then uma kuba khona lokubitwa kanjalo namuhla bebangathi yebo ke ngingudokotela sibanibani ngeva umbishopi athi uma ngifika etulu ezulwini uyathi ukuthi ngitokwendani na wathi ngitokuya kuJesu uthi ngithi uyathi ukuthi ngingubani na ngingumbishopi sibanibani uthi yebo ngimvile make wami akhuluma ngawe wathi bantu labakholwa libhayibheli kunjenge kuhlabhuta emantini laneludzana awathi ukuthi uyapi ungakucabangi lokho ungumholi wami ngitoshumayela ngaloko kusasa ebusuku yebo mnumzane utokuhola wendlule kuwo onke emantini laneludzana lakhona kwendlula kuwo yonke letindlela letiyingodi yonke tindzawo letiphakeme netindzawo letiphansi noma ngabe kukuphi utongihola angihole emfuleni wekufa amen oh yebo mnumzane utokuconzisa uma kufika kufa angikwesaba lokubi ngoba wena unami ya noma ngihamba esigodzini selithundile kufa angesabi lokubi wena ulapho niyabona na uma ngendlala umbhedze wami esihogweni Davide wathi nango ukhona amen oh uma ngitsatsa timbiko tasekuseni ngindize ngihambe nango ukhona usembi kwami njalo ngako ngingeke ngishukunyiswe amen oh he tsatsa leto timbiko bese ungena eminyakatweni manje yebo mnumzane nomprofeti wangena eminyakatweni ngalokukhulu kushesha naye waya emadoleni akhe futhi wathi ngingumuntu lonetindzaba letingcolile khona ke wathi masinyane nje angavuma bese ke uta ekuhlandeni ufanele uvume ukucala ngifuna niqaphele ngesikhathi lomprofeti akucabanga indvodza leye mana hulumende wenhlanganisela yemave umprofeti loqinisekisiwe futhi wathi nje angabona lo mbono wekucala akazange awubone umbono phambilini beka nalenye indlela beka kuvile kuhola kwaNkulunkulu futhi wahamba ngekuya kwelivi kodwa lesikhathi lesi kwakungumbono lovulekile futhi wamemeta kakhulu ngingumuntu lonetindzebe letingcolile futhi bonke labantu laba bangcolile maye mine ngoba ngibona inkathimulo yaNkulunkulu ibonakaliswa futhi siyakubuka nje sifanele sindize sihambe niyabona na niyabona na ngingumuntu lonetindzebe letingcolile wehlela ealtari wase uthi ngingumuntu wetindzebe letingcolile Nkosi ngingenda njani na yini lebe ngingayenda ngoba ngikubonile wena ubonakaliswa khona lapha ngibona ingelosi itamatamisa lendvo ngiyibonile ikhuluma futhi indvo letsite yabuyela emuva ngaleya amen Ngiyathemba anikalali. Oh he. Khuluma. Futhi kukhona lokwendeka. Ludumo. Kwendekani na? Khona ke siyathola wasivuma sono sakho. Futhi kwathi nje angakwenda. Leliphimbo lelikhulu lebelikathi likhuluma landiza lehla. Lathatha tandla takhe. Wathatha ludlawu. Wathatha lilahle walibeka esandleni sakhe. Woda wakubeka etindzebeni ta Isaya. Futhi wamhlanda. Aphelani akazange amthume ukuthi ayothola tikute PhD letiphakeme akazange amnike incwadi yemithetho kufundza kodwa yena uNkulunkulu bekakhombisa umprofeti ukuthi emandla akhe lahlandako kwakungemlilo lovela ealtari amen emandla uNkulunkulu lahlandako namuhla akusiko kusho sivumo kholo ngenhloko noma kujoyina libandla ngemandla amoya longwele nemlilo lowehlako futhi ahlande umuntu kuko konke kungakholwa kwakhe amen indlela uNkulunkulu ekuhlanda umprofeti kungemlilo hayi ngesivumo kholo yini umprofeti lebe kangayati ngesivumo kholo na utosetshendiswa uNkulunkulu lelivi lalitobonakaliswa ngaye ngako bekangeke amnike sivumo kholo bekayobe abambelele kuleso sivumo kholo ngako wasusa umlilo ealtari wase uhlanda umprofeti kuvuma kucala bese kuba kuhlandeka ngemlilo ludumo kuNkulunkulu oh bukisisani kuvuma kucala uhlanda kwesibili kuthunywa kwesithathu amen nako lapho khona Ucala kuvuma nginelephutha kwesibili kuhlandwa kulungisiswa kungcweliswa nempapatiswa moya longcwele yebo mnumzane kuvuma kuhlandwa kuthunywa hambani ni even longe futhi nishumayele livangeli letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako amen emva kokuvuma kuthi akuhlandwa emva kokuhlandwa kuthi akuthunywa Nishumayele livangeli niphilise labagulako akunandzaba ukuthi bantu bathini yena ekugcineni lo mprofeti lomncane lo ligugu wafa ngaphansi kwekuhlushwa ngekusahwa abedicucu ngelisaha umbulani kwakungesikhathi Isaya enda kuvuma kwakhe ukuthi beka neliphutha Bekakatse asephutheni ngako konke. Bekakatse ancike kusivumo khona sakhe. Ngiyabona ancike kumuntu. Lutsaba lo lwendiwe ngumuntu. Bekabona inkhosi lebeyindvodza lenkulu. Beka indvodza lekholwako. Kodwa wabona kuthi bonke bantu bayokwehluleka. Nabona na. Kodwa ngesikhathi antshintsha lokho. Uthi wabuka etulu lapha wase ubona umbono. Kuthi uNkulunkulu bekangibani. Konake wathi ngifuna kuvuma ngineliphutsa letho tivumo kholo letinzala ngeke tisasebenda ngoba sethi vele tifile futhi tehluleka niyabona na bashaywe bulephelo kodwa ngiyibonile inkathi imuli kaNkulunkulu ibonakaliswa sivumo kholo singeke sakubonakalisa lokho sivumo kholo ngeke sakusho ngaleyo ndlela sivumo kholo angeke sikwende ngaleyo ndlela kubita Kristu ukukwenda ngaleyo ndlela Uthi wathi nje angakubona lokho wathi manje bengisolo ngineliphutha ngako konke Nkosi bese ke kuta kuhlandwa bese ke kuta kuthunywa oh he kwakungaleso sikhathi lapho Isaya lohlandiwe ngesikhathi uNkulunkulu abida ngubani lo yongiyela na Uthi kwakung Isaya lo wathi Nkosi ngilapha thuma mina umprofeti lohlandiwe Oh, aniboni yini umthelela na? Ningathathi umthelela wamathela. Ngiyethemba akusilo ligama lapho. Ningathathi emagama noma umthelela walenye intombatana lencane leya esikolweni nawo. Noma sikolwa lesejwayelekile, noma makhelwane loseceleni lohula tinwele takhe, futhi ugcoka tikhindi. Ungathathi lo mthelela. Ungathathi umthelela wemelusi lothite. Lofakwe tivumo kholo lotophika livi laNkulunkulu futhi akunike sivumo kholo ungawuthathi lo mthelela kodwa mani lapho ute ubone inkathi imuli yaNkulunkulu yehla niyabona indlo letsite ihamba ngekwayo nikubone kwendeka ngendlela uNkulunkulu la ishito bese ke ngiyamemeta maye mina Nkosi bengisephutheni ngihlande manje Nkosi ngihlande umoya kaNkulunkulu lophilako uwe kabusha kimi Lapho lahle lemlilo selithinze umprofeti. Limenda mhlophe mhlophe cwa. Ngesikhathi iphimbo laNkulunkulu lithi ngibani lotawusiyela. Wase uyaphendula Nkosi ngilapha thuma mine. Bekasalungele, bekabone lokuthide. Yebo mnumzana. Tigitsi manje tifela esonweni nasehlazweni. Lalela kukhala kwato lokulusizi nalokumunyu. Shesha mnakethu, shesha ubephule. Ngekushesha phendvula Nkosi nangumine. Indvo letsite ifanele endiwe. Sikhathi sesihambile kunalelo sicabanga ukuthi kungiko. Kwangathi umbono waNkulunkulu ungaba ngulowungwe kakhulu bantu kude babone ukuthi uNkulunkulu lofanako lobekasethempelini na Isaya uNkulunkulu lofanako enzaweni yakhe lengcwele namuhla. Usenzaweni lengcwele yamoya loyingcwele. Ungumoya loyingcwele. Wake waba inyama manje ungumoya uhamba emkhathini webantu bakhe athi khombisa yena lucobo aphila hayi sivumo kholo lesifile kodwa Kristu lophilako longwe idolo namhlanje phakathi oh Isaya phendvula ngekushesha Nkosi lapha thuma mine asikhuleke netinhloko tethu tikhotseme
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, Who'll go for us? Then he answered, Here am I, send me together.
Zawonye.
Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer. Lord, send me.
Manje kungahle kube kumakhelwane wakho. Kungahle kube ngilo wesifazane losebenta naye. Le ndvodza losebenta nayo. Kodwa ba
millions now in sin and shame are dying. In creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master,
Here am I, speak my speak. I saw a vision from the Lord. I saw it happen.
Ngibone umbono lovela enkosini. Ngawubona wendeka.
He's already spoken.
So vele ukhulumile manje.
Speak my Lord. Speak my Lord. Speak and I will answer. Lord, send me.
Manje tinhloko tentikotseme angathi noma kusiswa njengoba nginitshelile ngidalandasi ngitama kudadisha into lengicabanga ukuthi itokusita nimbonile lowo mprofeti bekangumuntu lomkhulu watalelwa inhloso yekuba ngumprofeti wathola ukuthi bekathethe umgwaco longakafanele bekancike emkhonweni wa-Uziya inkosi wabona ukuthi uncike etikwemikhono yenyama uyabhubha kuliphutha kodwa buka etulu futhi ubone uNkulunkulu ahlethi etulu esihlalweni sakhe sebukhosi bukani etulu lapho kuJesu wathi nguye itolo namhla naphakathi akakuthathe emoyeni bukusisani futhi nikubone ukuthi akafani yini nayitolo ngesikhathi lo isalo omncane abona umbono kaNkulunkulu wehlela kubo kulelo thempeli besalungele kuvuma liphutha lakhe bekasalungele kuvuma ukuthi bekangakendi lutho kahle ngabe wandizela esiveni ngaleso sikhathi na ngabe wenda konke lokwakucinisileke yonke into lebekangayenda ekugcineni wabeka luphawu bufakazi bakhe ngengathi yakhe ngicabanga ukuthi lokho bekungaba ngumuzwa wethu sonke bangathi lo tuvela ukuthi ungathanda kusho kuva uNkulunkulu athi lo ngathanda bewungasho yini kuNkulunkulu ukuthi ngilapha ngithume phakamsana intandla tena ngilapha asengifakaze kule yandvodza yelubisi asengifakaze kunoma ngubani lengingakhona kuyo yenda lokuthide ngende indvo letside ngozi angiceli ukuthi ngibe ngumshumayeli angiceli ukuthi ngibe nguloku kodwa ngosi uma ngingumlimi ngende umlimi longafakaza kumlimi wami longumakhelwane angibe ngumlimi ukuthi uma ngithengisa luhlavu lwami ngingafakaza kumsebenti weluhlavu angibe ngumlimi uma ngingowesifazane angifakaze endvodzeni yemshwalensi angifakaze kumthengisi welubisi kumfana lothengisa liphepha angende lokuthite nkosi asengingene kubomakhelwane futhi ngithole umusa ngathathe wethu lapha makhelwane lokhohlakele nalonelephutha ake ngiminike bufakazi ngebumnanzi angimbonye buso bami ngetimbiko tami tekutithoba angimbonye tinyawo tami kanjalo angihloniphe ngekutithoba ebukhoneni bakho kodwa ngithumelele timbiko letinye letimbili nkosi masinyane kulomunye nangu mine ngithume kulenhlonipho sonke asesisukumeke futhi sitendele inkonzo yekutehlukanisela kuNkulunkulu. Somandla ulapha, niyakukholwa na? Sisebukhoneni bakhe bebuNkulunkulu. Ningakukhohlwa lokho manje. Bukhona bakhe bulapha ngalokufanako nje njengoba bebunjalo. Eqinisweni kusukela ngime lapha, ngibone imibono lemini noma lesihlanu seyivele endeka. Kunjalo bekusolo kungetulu kwalababili noma labathathu bantfu lababa lapha ebandleni. Angasho lutho kodwa kulapha ngalokufanako nje kulungile manje lesifuna kukwenda ngamunye wenu ngendlela lengeyakho asitehlukanisele uNkulunkulu
we see the sign appearing of his blessed coming lo and behold the fig leaves now becoming green the gospel of the kingdom has gone to every nation and we're near the end can be seen
kunjalo ngabe lokho kunjalo na
Gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation.
Seusive manje.
The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. You see,
ngiyakubona kuphuma ngaleya hayi tive kuphela kodwa emabandla.
Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Help us.
You know they are.
Amen.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Sulani leyo ndvuthu yabuhlelo. Sulani leyo ngokuchungukwe live. Ingathi ya Jesu Kristu yenele nje kuthi ikugeze. Bukani etulo akuthi tibane tenu tikhanye. Thatha leto timbiko uthi undize uye kumuntu lotsite khona masinyane. Asiphakamise tandla tethu manje futhi sithi Nkulunkulu ngilapha thuma mine. Baba losezulwini ngitinikela mina lucobo kuwe usihlwa Nkosi. Naleli bandla leli emva kwalomlayeto locinile lomatima. Ngilapha Nkosi thuma mina. Naleli bandla lami Nkosi kwangathi bangambonya buso babo ngenhlonipho yokuthi thoba. Kwangathi bangathi imbonya tinyawo tabo ngekutehlisa. Kwangathi bangaba nesibindi sekundiza nemlayeto masinyane. Baye kulomunye umuntu siphe kona Nkosi. Kwangathi bangafakaza ngebumnanzi babe luswayi lomhlaba nebumunyu balo kulo. Nkosi Nkulunkulu lona ngumhlatshelo wethu, lona ngumnikelo wethu, loku kubonga kwethu. Ngoloku lesikulangatelele Nkosi, sithume kusihlwa kulothiphe lolahlekile. Kwangathi singabathonsela enkonzweni kusasa nzawana tsite. Kwangathi singabafundisa indlela yenkosi. Kwangathi bangasindziswa Nkosi ngoba sikhathi sesihambile kunalelo sikucabangayo. Siphe kona Nkosi. Kwangathi singasho lokhu etinhlitweni tethu njengoba sikukhuluma Nkosi. Thatha lilahle lemlilo lamoya longcwele lisuke e-altari laseCalvary. Sinza inhlitiyo ngayinye nemlomo kusihlwa Nkosi kuthi singakhulumi emanga kuthi sikhulume liciniso. Sithathe kusihlwa Nkosi loko lesingiko nje. Sonke asisibo bashumayeli, sonke asisibo baprofeti, sonke asisibo labakhuluma ngetilwimi, sonke asisibo bendi bemimangaliso. Kodwa sonke sinalokhu site lesifanele sikwende. Sikhombise kuthi kukuphi Nkosi. Sifakaze, sihlabele, noma sikhuleke. Kuthi njengesinkwa ethi kwemandi siyobuya ngalelinye lilanga lengathi mulo. Siphe kona Nkosi. Naku lapho sikhona. Sithumele kumamakhelwane bethu noma kuphi lapho singakhona khona. Umuntu wethu lo ngumfo uthi sibatshele ngekubuya kwenkosi. Siphe kona babe. Sibusise manje kwangathi singaba nekuphumula lokuhle emidimbeni yethu kusihlwa. Kwangathi singasukuma futhi site enkonzweni ekuseni. Uthi kwangathi ungakhuluma kakhulu kakhulu kusasa. Kuthi awuna ushiya ngisho nalinye litshe lingakagwatshulwa. Kuthi wonke umuntu utokwathi kuthi kungenwa kanjani kuloku. Sifundzise Nkosi, silindzele, sifundzise ekuseni kuthi site kanjani esilinganisweni lesigcwele lapho singaba ngemathotsana nemathosakati aNkulunkulu khona. Silindzela kuwe Nkosi, nelilahle lemlilo lilungele kuthi libekwe etindzabeni tethu. Silindzele babe egameni la Jesu. Manje tinhloko tethu tikhotheme ngitocela umelusi ke ukuthi ethe ngembili endele inkonzo yekuphuma. Nkulunkulu anibusise. Ngiyethemba kunibona ekuseni manje. Nkulunkulu abe nani aphilise bonke labagulako nalabahlaselekile emkhatsini wethu. Ende wonke wenu. Ngidiva ngigcwaliswe ngamoya khona manje. Ngiyamuva moya longcwele. Ngiyabuva bukhona bakhe. Ngiyathi ukuthi ulapha. Ngicinisekile ukuthi ulapha. Ngiyambona. Ngiyathi ukuthi ulapha. Ngiyambona ahamba leyo nsika yemlilo lenkulu. Ludumo ekubonakalisweni kwebunguye. BuNkulunkulu bebukhona bakhe. Bukhosi lobukhulu bebunguye. Nkulunkulu fukamela kuloko makungabikho namunye wabo lolahlekako. Ngiyakhuleka ludumo kuNkulunkulu.